Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Ihuriro nyarwanda yanyigawe nyamamare mose iraganye intwaro yacu ni demokrasi iganye bitano tutavangura nimucyo twigobo turikera vuba ntidutege igihugu no kwitangiza
n'ibiriyo mwiteme nihurukira mwitabaro ntabago zitumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahora.
Ihuriro nyarwanda yanyigawe nyamamare mose iraganje intwaro yacu ni
Tahuka yijwe ry'abanyarwanda ivugira i Washington DC turabaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi kwa gatatu turi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 umwaka 2021 muri kumana na Serge Ndayizeye ntangire mbaramuta nizera ko mumeze neza kandi mukomeje kunogerwa n'ibiganiro bya Raditahuka ndizera yuko mukomeje kwibuka gitwari nkuko twababwiye ku insanganyamatsiko yacu tugomba kwibuka muri iki cyumweru kandi tukibuka nk'intwari kuko intwari ntabwo ihungabanywa n'ibihe intwari ntabwo ihungabanywa n'ibivugwa ntabwo ikoma mu nkokora n'ibihuha hirya no hino ahubwo ugenda mu murongo nyine w'ubutwari kuko uba ugomba guhagarara gitwari kuri uyu mugoroba ndi kumwe na Maitre Comrade Ignace Rusagara umunyamategeko ndetse akaba ari umwe mu bayobozi b'ihuriro ko ni komiseri mu ihuriro nyarwanda tukaba rero turifatanye mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nkaba ngira ngo ntangire ngusuhuza Maitre yo mutwumva neza musuhuza abateze amatwi ikiganiro cya Raditahuka mbere yuko tujya ku ngingo zacu z'uyu munsi.
Urakoze cyane Comrade Serge ko unyakiriye muri studio za Raditahuka ngusuhuze rero kandi mbonereho n'umwanya wo gusuhuza abavandimwe bacu b'Abanyarwanda suhuza n'inshuti z'u Rwanda kandi nabonereho n'umwanya mu by'ukuri gufata mu mugongo abanyarwanda twese ingeri zose z'abanyarwanda kubera ibihe turimo bitwibutsa amahano yagwiriye igihugu cyacu akagisenya no kugeza n'amagingo n'ubu ngubu tukaba ingaruka z'ayo mahano zikomeye aba rero ntekereza ko bwana Serge kuri uyu mugoroba turibuze kugira ngo ikiganiro kiza.
Urakoze cyane Comrade Maitre Rusagara, turi muri iki cyumweru cyose cyo kwibuka nk'uko twabitangiye. Reka dutangire twongera kwibukiranya ubutumwa bw'Urunyarwanda, kuko twe niho dushingiye niho duhagaze mu ihuriro nyarwanda.
Twibuke twiyunga mu muryango nyarwanda. Bavandimwe banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, mu izina ry'ihuriro nyarwanda RNC no mu izina ryanjye bwite, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro n'umugisha w'Imana aho muri hose. Bavandimwe, nk'uko dusanzwe tubikora buri mwaka, ubu twinjiye mu bihe bikomeye kandi bituremera ku mutima, ibihe byo kwibuka abacu batuvuyemo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, abandi bazira intambara n'ubwicanyi ndengakamere bwibasiye inyokomuntu. Mu izina ry'ihuriro nyarwanda RNC no mu izina ryanjye bwite, nunamiye izo nzirakarengane, nihanganishije abantu bose batakaje ababo muri ayo mahano yatugwiririye. Mbafashe mu mugongo mbifuriza kugira ubutwari bukomeye muri ibi bihe bitoroshye. Mu ihuriro nyarwanda RNC, icyunamo cya buri mwaka kitubera igihe cyo gufata umwanya tugasubiza amaso inyuma, tukibuka kandi tukunamira abacu bose batuvuyemo. Ariko kandi kitubera n'igihe cyo gusuzuma aho tugeze mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge nk'abanyarwanda. Mu ihuriro nyarwanda RNC twemera ko intambwe ya mbere mu nzira igana ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ari ugutega amatwi mugenzi wawe, ukumva akababaro ke kandi ukagaha agaciro. Niyo mpamvu mu cyunamo cya buri mwaka dufatana twese mu mugongo nk'abavandimwe, tugahozanya kandi tugahumurizanya. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwaratinze cyane bikabije kwemera ko ibice byose by'abanyarwanda byahekuwe n'amahano yatugwiririye. Ariko mu minsi ishize natangajwe cyane no kumva umukuru w'igihugu abyiyemerera we bwite ku mugaragaro ko hari abahutu bapfuye. Nizere ko mu cyunamo cy'uyu mwaka nabo bazahabwa agaciro ko kwibukwa nk'abana b'u Rwanda. Ntibizaba imvugo y'umukuru w'igihugu gusa, azabishyire no mu ngiro, kuko nicyo kizubaka ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda. Ikindi nacyo nuko Leta y'u Rwanda ikwiye gucika ku ngeso itangiye guhabwa intebe yo gutoneka abacikacumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ibarega icyaha kidafite ishingiro cyo guhakana no gupfobya Jenoside, kandi iyo Jenoside yarabamariye ababo. Leta y'u Rwanda igomba kumenya ko kugereka icyo cyaha ku muntu wese uvuze ibitagenda neza mu Rwanda kugira ngo icecekeshe amajwi yose anenga imikorere yayo ari ukudaha agaciro abavandimwe bacu bazize ayo mahano, kandi ko bitayihesha ishema mu ruhando rw'amahanga. Kuko ntushobora kuvuga ko umucikacumu ari we urimo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, ibyo ni ukudaha agaciro abacu batuvuyemo, ni ugutoneka imitima y'Abanyarwanda. Nk'uko tubizi, Jenoside ni icyaha kiruta ibindi, kuko umuntu azizwa uko Imana yamuremye. Iyo icyo cyaha kibaye, isi yose irahungabana n'amahanga agahagurukira rimwe, kuko ukubaho k'umuntu kuba kwahohotewe. Jenoside yakorewe Abatutsi yazimije imiryango itabarika, iyindi iyicamo icyuho kitagira ingano. Abayirokotse bose yabasigiye ibikomere ku mutima bitazigera bikira burundu. Bamwe muri abo inabasigira ihungabana rihoraho. Yateye kandi igihugu cyacu icyasha gikomeye mu ruhando rw'amahanga. ubwicanyi ndengakamere bwibasiye inyoko muntu nabwo bwahitanye abanyarwanda batagira ingano kandi bisigira ingaruka zikomeye benshi mu barokotse ubwo bwicanyi. Muri make umuryango nyarwanda wose warahungabanye bikomeye bitewe natwe ubwacu. Ibi bisobanuye ko twebwe nk'abanyarwanda tugomba kwemera ko twatatiye indangagaciro z'ubumuntu zakagombye kutubera inkingi ya mwamba igihugu cyacu cyubakiyeho. Tugomba kwiyemeza kuzigarukaho no kuzirinda bikomeye biciye mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge nyabwo nyakuri. Tugomba guhora tuzirikana ko u Rwanda ari igihugu cyacu twese kandi ko tugifiteho uburenganzira bungana nk'uko iwabo w'umuntu ariho abategereje amahoro kurusha ahandi. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo buri munyarwanda yumve afite amahoro n'ituze bisesuye mu gihugu cye. Ibyo tuzabigeraho buri wese yiyemeje gutera intambwe akegera mugenzi we nk'abanyarwanda basangiye igihugu maze tukiyumvamo igihango cyo kuzabana kivandimwe uko ibisekuru bizasimburana. Banyarwanda, banyarwandakazi, nta bubasha dufite bwo guhindura amateka yacu y'ejo hashize ariko dufite ubushobozi bwo guhanga isura yacu nziza y'ejo hazaza. Birakwiye ko niba twarabuze ubushishozi bwo kudahemukirana by'indengakamere twagira nibura ubutwari bwo guca inzigo burundu kandi tugahera mu mizi. Ku rukundo dufitiye igihugu cyacu twese tubikoze birashoboka. Bavandimwe, mu izina ry'ihuriro nyarwanda RNC no mu izina ryanjye bwite ndangije nongera kubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose kandi mbifuriza kuba intwari muri ibi bihe bikomeye. Murakoze. Yari Jocelyne Muhorakeye, komiseri w'ubumwe n'ubwiyunge.
Arakoze cyane Comrade Komiseri Jocelyne Muhorakeye. Nyuma rero y'ubwo butumwa bw'ihuriro nyarwanda bwo kwibuka ku nshuro ya 27 nabasaba yuko twafata umunota tukazirikana inzira karengane kuva ku ejo ku itariki ya 6 n'uyu munsi kugeza nyine muri iyi minsi ijana. Ariko iki ni ikiriyo cyacu hano kuri aditabuka kizamara icyumweru. Ntabwo tuzakurikiza gahunda nk'uko abandi babikora, twebwe n'umwihariko wacu. Ariko reka dufate uyu munota tuzirikane buri nzira karengane cyangwa dufate umugongo buri munyarwanda wese wagizweho ingaruka n'ibikomere by'iyi jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ubwicanyi ndengakamere. Tuza kuganira mu mwanya uri imbere. Murakoze cyane. Reka mbashimire rero nshuti bakunze muteze amatwi radio itahuka. Twizera ko mudukurikiye neza ku mirongo ya telefone, kuri YouTube live, Facebook live, ndetse no kuri Twitter. Ibitekerezo byanyu, ibyifuzo turaza kubyakira muri iki kiganiro. Aho ndi kumwe n'umutumirwa nyine, Comrade Komiseri Maitre Ignace Rusagara. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiraza gusubiza inyuma turebe ijambo rya Kagame yavuze ritandukanye no kwibuka ku nshuro ya 27, ahubwo risa nk'aho yatangaga nka biraye y'imyaka 27, kuko ibintu yavuzemo yavuze ibintu byinshi cyane rwose ku buryo byafata umwanya kugira ngo umuntu asesengure ikintu cyose yavuze bitewe n'uko gifite akamaro mu buzima bw'igihugu no kureba muri sosiyete nyarwanda. Ariko ndagira ngo ntangire wenda mbabwira impamvu twise ikiganiro cyacu ko Kagame yahindutse victime, yigize victime, agahinduka umwana w'intama wo kubicirura, kuko nk'uko yabivuze agerageza kugaruka kuvuga kuri kucirura nyine n'umwana w'intama, bisa nkaho yigize umwana w'intama avuga ko ariwe victime. Akanaka ngira ngo duhereho kugira ngo mwumve impamvu ikintu cyacu twakise ko Kagame ari victime. Yagaragaje ko ari victime w'igihe cyose muri bino bihe by'amateka y'imyaka 27, kuko intoki zose tuzimutunga tumubwira tuturi nyirabayazana, amahanga akamutunga intoki. Ubwo niyo mpamvu ati ndi victime, akazana rura rugero rw'umwana w'intama n'ikirura. aka kantu karashekeje kuri bamwe mu bakumvise kuri bamwe mu babitwandikiye cyangwa bibaza impamvu ariho Kagame yashoreje avuga nyine ko ikiro n'umwana w'intama reka dutega amatwi duheranga kuko ni uhantu mbona turi kubatira ikiganiro cyacu uyu munsi.
Let me end by telling you something I remembered and I end from that. When we were still young and going to primary school, and I remember being told a story of the lion or leopard and the sheep. They told us there was a stream of water, like a river. The lion was upstream, was drinking water. And then downstream there was a sheep drinking water as well. So when the lion recognized there was a sheep nearby, and you know, said, looked for a quick excuse to go at the sheep and have it for its meal. But they first had a conversation. So the lion called out sheep and said, hey, you. You see, I'm here drinking water and you are just making it dirty. So you're making dirty the water I'm drinking. And the sheep humbly said, but sir, I'm downstream. Where I'm drinking the water from, even if I was making it dirty, it's not coming up to you, it is continuing the way. So the lion got angry, said, felt provoked. Said, how dare you? How dare you answer back to me like that? You are even abusing me. The sheep said, you know, I'm really sorry, you know, I didn't want to abuse you, I'm not abusing you, you know, forgive me. Said, you know, even the other day, actually you abused me. Then the sheep says, no, but sir, it's the first time I have come to drink water from here, so it's not me. And the lion said, you see, you're really, you know, annoying me. If it's not you, maybe it is your brother, your sister, or you, who was here, how? So he said, no, sir, I'm not even aware of my sister or brother that came here. I have come from so far away, it's the first time. So the lion, of course, went for the sheep. I'm telling you this story because sometimes we are treated like this story suggests. There's somebody up there saying, hey, you're even abusing me, even when you have not talked to them. If it is not you, it is your brother, it is your mother, it is your sister, it is your what? I said, no, sir, but I think some people have been doing that to us. But let me tell you, don't ever accept to be sheep. I don't even aspire or want to be this kind of liar. I'm going to be happy being who I am, that will challenge this liar. Thank you very much.
Aditahuka ntabwo ari ngombwa kunsubira mu byo Kagame avuga avuze kuko iyi story cyangwa ikirura n'umwana w'intama twese twiga muri primaire nta utabizi twabivugaga barabitubwiraga tukavuga tuti kuki kirura cyahoteye umwana w'intama wanywaga amazi kuri ririba urimo urantobera amazi umwana w'intama ati ndimo ndanywera amazi hepfo ndayatubane kuko Kagame atangura urugero ati asaba abanyarwanda kutaba intama aha niho ngira ngo ndebe ariko ni no kumva yuko ahindutse victime ahindutse intama kuruta kuba ikirura nk'uko twe tumufata ko ari ikirura komerede Inyatsi Rusagara ndagira ngo twinjize abantu mu kiganiro duhereye ahangaha kuko hano hantu haraza no gusobanura ibindi byose yagiye avuga mu kiganiro duhita tubona ukuntu umugabo yigira victime igihe cyose iyo bamubwira bati dore ibi akaba victime w'ibihe byose ijambo riryanye
urakoze Comrade Serge Kagame ntabwo ajya yishira mu magambo ye yose ngira ngo abantu bazakomeza bazajya bakurikira imbwirwaruhame ze bazabyumva uko bigenda uko ariko kose asoza ariko coye n'ubu ngubu ariko coye rero avuga ati banyarwandakazi ndabasaba ko mubi ibirura ntimuzabe intama yagira gutya rero aho ngaho kakaba ari agaciyemo akabikuvuga ibyo rero abantu bajye banabyibuka banagereranye n'izindi mbwirwaruhame ze bibuka aho yavugaga ko we akunda kuba kuri hayitebo buri gihe ko agomba guhora ari kuri hayitebo ni nk'ibi ngibi nabyo biba bisa nk'ibyo ngibyo nuko n'ibibazo afite bitandukanye serije bituma amera gutyo ariko sinzi komurede niba wanyemerera aka kantu nako mwaza kukagira muri point imwe muzo numva nasobanuraho kuri iri jambo noneho natangira nkavuga kuri iri jambo rya nyakubahwa Kagame
urakoze cyane turabigarukaho kuko nkurikije ukuntu ijambo rya Kagame riteye nariciyemo imirwi rwose aravuga ku kintu kirebana n'urubyiruko rw'abanyarwanda arushimira ukibaza uti muri iyi myaka 27 Kagame yakoreye iki urubyiruko rw'abanyarwanda araza kuvuga ku kintu cy'amajyambere agaciro imihanda amashanyarazi amazi wagira ngo Kagame ageze mu Rwanda asanga tuba muri nyakatsi nk'uko we abibona akaza kuvuga ku kintu kirebana n'ubutabera yikoma ubutabera mpuzamahanga yikoma abantu bamwe ku giti cyabone turaza kubagarukaho n'ibindi reka duhera ngaho ku ijambo rya mbere agace ka mbere ndagenda nkina audio kugira ngo bidufashe none we wa nakuganiriza kuri iri jambo nasanze ari bwo buryo bwiza kugira ngo ryumvikane ku banyarwanda batakurikiye babashe kumva ibyo Kagame avuga kuko niba beshya ngo urubyiruko rw'abanyarwanda muri imyaka 27 Kagame yaruhaye iki ruri hehe ruri mu bushomeri urundi rwarahunze abanyarwanda nuko imipaka ifunze ubu nababwiye ko bagombye ko batari mu gihugu benshi urubyiruko rw'abanyarwanda Kagame ashima muri iyi myaka 27 nuruhe nibarutubwire
kongera kubaho nk'igihugu tubikesha abanyarwanda benshi bashatse kubaka u Rwanda rwiza rubabereye bakanga kuba ibikoresho by'abayobozi babi amahirwe yo kubaho mu buzima bwiza bayabonye bayafatishije amaboko yombi. Iyi ni inkingi ikomeye mu bigize imbaraga zacu. Kubera izi mpamvu no mu bihe by'ibibazo bikomeye, nabifuzaga kubarangaza no kubatesha igihe Abanyarwanda barushijeho gukomeza kunga ubumwe. Nta kindi gihe u Rwanda rwaranzwe n'ubumwe no kureba imbere nk'ubu. Aha ndavuga cyane cyane urubyiruko, ari narwo rugize umubare munini w'abaturage b'igihugu cyacu. Iyi ni nayo mpamvu abashaka kuducamo ibice no kudutesha umurongo bananiwe kandi bazakomeza kunanirwa. Ahasigaye nabasabaga ngo munyemerere mvuge mu rurimi rw'amahanga.
Comrade Demetre Inyasi, ubumwe bw'abanyarwanda hagati y'abaturage, icyo navuga ko ni feria mu Rwanda. Urubyiruko ashima kuko ngo nicyo gikini cy'u Rwanda cy'abanyarwanda. Sinzi icyo Kagame ashaka kutubwira ngaha, ahubwo urubyiruko afite impungenge ko ari rwo rushobora no kuwuhaguruka rukamukuraho, ari narwo rushobora kuwupuzinga imiyoborere ye. Ahangaha sinzi icyo uwavugaho Comrade, duhere ku mwe bw'abanyarwanda, ariko agasa nkaho agaragaza ko urubyiruko ni rwo aha credit cyane kuruta abakuze. Ijambo ni ryanyu.
Comrade, ngushimire nanone mu by'ukuri biziranyeho njyewe nawe kandi n'abanyarwanda twese tubiziranyeho ibyerekeranye n'amahame yagwiriye u Rwanda. Ndavuga genocide yakorewe Abatutsi n'ubundi bwicanyi bw'indengakamere. Ibyo uyu munsi bituma igihugu kiri mu bihe byo kwibuka. Nubwo hari abatabyumva kimwe kuri ibyo bijyanye no kwibuka, ariko amahano yagwiriye u Rwanda niyo atuma uyu munsi twibuka. Noneho Comrade Mone yakwibaza ati umunsi nk'uyu nguyu ni irihe jambo umukuru w'igihugu aba agomba kugeza ku benegihugu? Imbwirwaruhame y'umukuru w'igihugu igombye kuba iteye iki? Ndagira ngo muri iki kiganiro tugiye kugirana turebere hamwe imbwirwaruhame ikwiye yari ikwiye kuba yatangwa ku munsi mwiza. Nanone twongere tunarebe inyuma tuzi kureba imbwirwaruhame Kagame yatanze, noneho tuzi kugerageza kugenda duhuza ibyo bintu ibyari bikwiriye n'ibyabonetse, noneho tuzi kurebera hamwe n'impamvu yawe. Comrade Serge n'abandi badukurikiye, nagira ngo nkubwire ko nyuma y'amahano yagwiriye iki gihugu, ku munsi nk'uyu nguyu, uwo umunsi ngarukamwaka wo kwibuka ibingi byabaye mu Rwanda, hagamijwe ko bitazongera kubaho, hagamijwe kunga Abanyarwanda, ni iki kiba gikwiye kuvugwa ku munsi nk'uyu nguyu? Comrade Serge, mbere na mbere umukuru w'igihugu abagomba kuvuga ku bintu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko ubumwe n'ubwiyunge bya nyabyo bitari ubumwe n'ubwiyunge bw'amaresha mugenzi, butari ubumwe n'ubwiyunge bwo gushaka bw'agakingirizo bwo gupfuka abantu mu maso w'abanyamahanga babone ko abanyarwanda biyunze, w'abanyarwanda bajye muri zandu umunyarwanda bajye kwemera ngo habaye ibi n'ibi ni, hakavugwa ubumwe n'ubwiyunge. Ku munsi nk'uyu nguyu umukuru w'igihugu mu mbwirwaruhame ye abagomba kugaragaza aho ubuzima bwavuye, aho ubuzima bw'igihugu, aho ubuzima bw'abenegihugu bwavuye mu myaka 27 ishize n'aho uyu munsi bugeze. Ku munsi nk'uyu nguyu abagomba kugaragaza ati abagezweho ingaruka n'aya mahano, dore uko leta ibigenza. Ku munsi nk'uyu nguyu umukuru w'igihugu yari akwiye kuba anagaragaza avuga ati aya mahano nubwo yabaye mu rwego rwo gukemura ibibazo, dore tugeze aha n'aha. Ariko Comrade Serge, ndagira ngo mubwire ko ibyo ngibyo mu mbwirwaruhame ya Perezida Kagame atari ko bimeze, hagaragayemo ibindi. Ariko mbere y'uko mvuga ibindi byagaragayemo, reka nanagaragaza impamvu umukuru w'igihugu kuba yavuga ubumwe n'ubwiyunge bidashoboka, umukuru w'igihugu kuba yavuga uburyo igihugu cyavuwe kigakurwa mu kaga cyaguyemo imyaka 27 ishize, ngo agaragaze aho agikuye akivura, agaragaze aho akigejeje, agaragaze ubumwe bw'abanyarwanda nyakuri n'ubwiyunge aho bugeze mu by'ukuri, ngo abigaragaze ku buryo ari ibintu aba yishimiye, adashobora gukora iyo disikuru kubera ko bidashoboka ntabwo ashobora. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Impamvu Kagame adashobora gukora disikuru nk'iyo ngiyo itanga icyizere yubaka abanyarwanda. Nk'uko natangiye mbivuga kandi twese tunabizi, igihugu cyagushije ishyano, habaho jenoside. Iyi jenoside rero abantu hari abantu bamwe na bamwe bayibeshyaho bakiyatekereza ko ari jenoside ireba abantu bamwe, bakatekereza ko ari jenoside y'igisebo kiri ku bantu bamwe. Ntagaruka nk'uko bimeze, iyi jenoside Serge mbisubiremo ni igisebo ku gihugu cy'u Rwanda, ni n'igisebo kuri twese abanyarwanda. Ni ukubera icyo ari igisebo kuri twese abanyarwanda, barahagurutse batema abandi banyarwanda abavandimwe babo barabica, babica urupfu rubi, babica impfumyi. Iyo aba ari abanyamahanga bahagurutse bakaza bakica abanyarwanda cyangwa bakica abatutsi, kuko uyu munsi tuvuga ko igihugu runaka abantu bo mu gihugu runaka baje bagamije gutsemba ubwoko bw'abatutsi, ariko ntabwo ari uko bimeze, ni abavandimwe abanyarwanda ku bandi banyarwanda. Ibyo ni agahinda, ibyo ni igisebo twese twikoreye nk'abenegihugu. Ugomba no kumva ko ari ikintu cy'urukozasoni kandi twese kitwereka. Ibi ngibi rero bimaze imyaka 27. Abanyarwanda kuba bagira imyumvire nk'iyo ngiyo ntabwo bihari. Impamvu abanyarwanda kuba batarayigeze ni ubuyobozi bubi. Umutegetsi uriho Kagame nyuma y'intambara na nyuma ya jenoside yari agombye gushyira imbere ubumuntu, igikorwa cy'ubumuntu cyo kuvuga ati cyo kubanza muri wakiyumvamo ko iki kintu cyabaye ari ikibazo cy'u Rwanda, iki kintu cyabaye ari ikibazo cy'abanyarwanda twese muri rusange, agatekereza igisubizo. Ntabwo ari umuyobozi nka Kagame rero ushobora gutekereza igisubizo cyagura abanyarwanda. Niyo mpamvu uyu munsi imyaka 27 ishize jenoside ibaye, ariko ukaba ushobora kuba wareba ugatekereza ko jenoside yabaye mu mwaka ushize ni ukubera ko abanyarwanda batigeze bavurwa ntabwo bizi bagira umutegetsi cyangwa se umuyobozi utangiza ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge bya nyabyo koko ku buryo abanyarwanda bakira iyo ni challenge nini ikomeye cyane ituma uyu munsi mu mbwirwaruhame za Kagame bidashobora kuboneka uyu munsi uzasanga abantu bakoze genocide reka mpera aho ngaho no reka ndeke guhera aho ngaho reka nsubire inyuma gato uyu munsi uzasanga abantu bacitse ku icumu rya genocide amazu yenda kubagwa hejuru amazu abagwa hejuru ibyondo bibagwira uzasanga abana bitwa ngo bishyurirwa na FARG babona ibyangombwa by'ishuri byo kugira ngo bige igihembwe kirimo kirangiye kuri bwa butegetsi buvuga ko bubitayeho icyo gihe uwo mwana ubona ibikoresho ishuri rirangiye azibuka jenoside azibuka ko yabuze ababyeyi bagomba kurumwa ku munsi wa mbere kuri Kagame icyo ntabwo ari priority uyu munsi Kagame yica abacitse ku icumu arabaga Diane Shima Rwigara yagize gukora urutonde rw'abacitse ku icumu n'abamaze kwica ariko tutanirwe tujya kure wareba Kizito Mihigo umuhanzi wari ukunzwe n'abenegihugu bose uwo yaramwishe n'abandi n'uyu munsi aracica atanzitse nta jambo nta Kagame ntawe ari wo guhagarara imbere y'abacikacumu ngo uyu munsi ababwire ijambo ryo kubahumuriza Kagame ntabwo ari umuntu wo guhagarara imbere y'abanyarwanda uyu munsi ngo ababwire ikintu cyo kubahumuriza ukareba abantu bari muri gereza bafunzwe kubera jenoside natangiye mbabwira ko icyo ari ikibazo cy'abanyarwanda cyose cyasigaye Kagame ukabona afite mu magereza ye afitemo abantu b'abakecuru bangana na nyina barimo bakambakamba muri gereza ngo arabafunze kubera jenoside reka tubyemere nibyo ko bakoze jenoside abo banyarwanda ni abanyarwanda bakoreye bagereza abo jenoside n'akana ariko kubabika muri gereza kugeza uyu munsi abantu bafite imyaka 80-90 bituma iki biravura igikomere cy'umuryango nyarwanda cyangwa no gukomeza gutoneka ku buryo kugeza n'uyu munsi tugira ibyiyumviro nk'aho jenoside yabaye icyo ni ikindi kibazo gituma mu mbwirwaruhame ya Kagame udashobora kumvamo ihumure udashobora kumvamo ubuzima bushya bw'igihugu kuva muri jenoside kuva mu mahano yagwiriye igihugu kikaba ari igihugu kizima jenoside uyu munsi urasanga Kagame ari we muntu ufata iya mbere mu kuyipfobya niba uyu munsi uwo Kagame abantu bakoze jenoside bakayikora uyu munsi Kagame uwo yahitamo kuvuga ati wowe ntabwo ngo ukurikirana wahisemo ko atamukurikirana uwo ngo akaba atakurikiranwa mu gihe inzirakarengane mu gihe abavictime b'iyo jenoside bo babizi neza ko uwo muntu aba yarakoze jenoside uwo Kagame akaba rero nta kintu afite ashobora kuba yajya imbere y'abanyarwanda imbere by'umwihariko imbere y'abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mwababwire ati dore ibi n'ibi ni ngo avuge ijambo ry'ihumure kuko harya afite ibyo bikaba ari ibintu mu by'ukuri bitangaje cyane kuba umuntu wakoze jenoside atakurikiranwa kubera inyungu runaka cyangwa se umuntu waba atarayikoze akayibeshyerwa akaba yayikurikiranwaho nawe hagamijwe inyungu runaka icyo ni ikintu cy'igikomere cy'ubuzima bw'ubuziraherezo mu gihe Kagame yaba gihari udashobora kuvuga ko abanyarwanda bashobora kubigira icyo rero akomeye Serge n'abandi bakurikiye bikaba ari ibibazo bikomeye cyane kandi binaremereye biteye impungenge ku mibereho y'umuryango nyarwanda uyu munsi. Ibi bikaba bifite ingaruka ku gihugu, bikaba bifite ingaruka ku benegihugu, ndetse bikaba bifite n'ingaruka kuri Perezida wa Repubulika ubwe, ariho ubona ashobora kuba mu by'ukuri adashobora kujya imbere y'abantu wafate disikuru, avuge disikuru y'ihumure, atange ishusho nyayo y'ubumwe n'ubwiyunge nyakuri, kubera ko niwe wa mbere ububangamira. Serge, sinzi niba munyumva neza, wenda nkaba nakomeza.
Nguteze amatwi Comrade.
Ubwo rero nashaka kubagaragariza ibikwiye kuba mu by'ukuri biri mu mbwirwaruhame y'umukuru w'igihugu ku munsi nk'uyu nguyu, ariko nkabereka ko bitarimo, ndetse nkaba maze no kubagaragariza impamvu bitarimo, kubera ko ntabwo bishoboka kubera imigenzereze. So ni imigenzereze rero y'umuperezida umeze gutyo, udafite umuntu, udafite kwiyoroshya, kandi mu by'ukuri ukurikije amahano igihugu cyari kimaze kugwamo, bikaba byarasabaga umuntu ufite ubumuntu, umuntu ufite kwiyoroshya, umuntu ufite kurenga inzangano na kamere n'ibindi bibi byose, agatumbera imbere akubaka umuryango nyarwanda. Ibyo ntabwo byizeho no kugeza n'uyu munsi. Ariko none reka dusubire ku mbwirwaruhame ya Paul Kagame. Navuga ngo ni igitangaza umuntu wakurikiye Paul Kagame uyu munsi adasanzwe amukurikira mu mbwirwaruhame ze, ni igitangaza. Ariko kuri twebwe dusanzwe dukurikira Paul Kagame ni wa wundi mu mbwirwaruhame ze. Mwese murabizi ko ari umunsi wo kwibuka, ariko biratangaje ko uyu munsi ku munsi wo kwibuka, aho kugira ngo avuge bya bindi maze kubasobanurira agomba kuba yavuga, ahubwo yari imbere y'abenegihugu, yari imbere y'amahanga avuga ku manza ziri imbere y'urukiko, avuga ku manza ziri mu nkiko zitarafatwaho ibyemezo, aziha umurongo agaragaza abantu ko ari abanyabyaha. Urwo rubanza nta rundi yavugaga, ni urubanza rwa Paul Rusesabagina, aho yavugaga ko Rusesabagina abura kuburana ibyo aregwa, ahubwo akajya kuburana uko yageze mu Rwanda. Icya mbere ukibaza impamvu Kagame ashobora kuvuga ku bibazo biri mu nkiko atanga umurongo uko abacamanza bazitwara, ibaza uti usibye ko tubizi ko atigeze aniga, ariko ni n'agasuzugura ibyo aribyo byose asuzugura abajyanama be, kuko baba bamugiriye inama yo ko atagomba kuvuga ku bibazo nk'ibi. Noneho na cyane noneho tukibaza iki kibazo cya Rusesabagina, ni ikibazo cy'urubanza rwa Rusesabagina ni ikibazo gikwiye kuvugwa mu Rwanda uyu munsi, igihe abantu bibuka akaga kagwiriye igihugu? Igisubizo ni oya. Kubera iki se umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo mu gihe kitari icyabyo? Yewe atanemerewe no kuvuga aho naho abanyarwanda bashobora kwisubiza. Mu mbwirwaruhame ze nanone Kagame yongeye agarura ibintu bimeze nk'amarangamutima y'ibibazo bye bwite n'umuryango we, abigarura muri disikuru yerekeranye no kwibuka. Biratangaje abamukurikiye ngira ngo bamwumvise ahantu yavuze ko hari abantu b'abanyabyaha bari muri ibi bihugu byo hanze ngo agaragaza uburyo Kagame aba yarakoze ibishoboka byose kugira ngo abwire ibihugu ko abo bantu ari abanyabyaha ibihugu ntibibyumve ngo ariko bageraho abo bantu ibi bihugu bikikanga abo bantu baguye muri bya byaha Kagame yababwiraga abo bantu rero nta bandi yavugaga yavuze abarepinze abafashwe mu cyaha cya rep n'abakoze mu cyaha cy'ubujura ko anavuga yigiranye nyinshi afite n'igihe wabatumye kujya kurepinga cyangwa n'igihe wabatumye kujya kwiba so mu magambo make rero abo yavugaga Rene Mugenzi undi yavugaga ni ambasada Gasana Eugene ibi rero ibyo navugaga kuba disikuru y'umukuru w'igihugu yo mu gihe cyo kwibuka akazanamo amarangamutima y'ibibazo bwite bya famili abantu bose barabizi ikibazo Gasana afitanye na Kagame twaragisobanuye ahangaha ejo bundi Serge ngira ngo mwanagaragaje umukobwa wakoreshejwe na Kagame amwisabiye aza ngo ni umurepinze ngo Gasana yaramurepinze ibyo byose ukibaza niba Kagame ikibazo afite cyo kuvuga ngo abantu ngo Gasana ni umurepinze ntekereza ko ajya kumurega akajya ibumoso aho guhitinga ku kibazo nyacyo akwiye kwerura akavuga ati n'ubundi amarangamutima ye n'ubundi aba yasoze akavuga ibintu igihe adakwiye kubivugira akavuga ati Gasana yarepinze umugore wanjye ibyo ndabimurega none inkiko zo zikaba zanabisuzuma zikareba niba koko iyo repu yarabayeho yaba yarabayeho niba Kagame hari n'indishyi y'abasaba zo kuba Gasana yaramurepinze ubwo noneho akaba yaregera muri izo nkiko zikurikiranaho Gasana ibyo byaha Kagame nawe ku ruhande akaba yabiregeramo indishyi akavuga ati ku matariki aya n'aya igihe iki n'iki gihe ntari ndi mu rugo iwanjye wowe Gasana waraje usanga wenda Jeannette Nyiramongi umukura muri salo uramukurura umukurubana uramujyana dore kamera zabigaragaje n'ibi dore uko byagenze n'uku ti rero banyakuba abacamanza ndabasaba ko mu mpindishyi z'uko uyu mugabo yafashe ku ngufu umugore wanjye nguyu ni ikimenyetso akavuga ati ni ikimenyetso muri uko gufatwa ku ngufu ari ikimenyetso kidashidikanywaho cy'umwana babyaranye icyo gihe mu gihe yamufataga ku ngufu ibyo ngibyo akabimurega ni nabyo bidashobora no kuba yabona n'ibimenyetso kuko byo biranashoboka akareka ibyo kujya yirwa abunza abana b'abanyarwanda mu bibazo bye bwite nk'ibi ngibi so biratangaje uko ibibazo by'ibyo ngibyo Kagame afite by'ubuzima bwe bwite yongeraza akabibwira isi yose akabibwira akabivuga no mu gihe abanyarwanda tudakwiye kuba twumva ibintu nk'ibyo ngibyo by'amatakaragasi hari nanone na muri disikuru ye yagaragajemo ikibazo cy'inyota yo kurimbura abanyarwanda mu by'ukuri agahinda ko ibihugu bitizera ubutabera bwe kugira ngo ibihugu bitizera ubutabera bwe kugira ngo bimwoherereze abanyarwanda abicire muri izo ngirwankiko ze biba ari ibintu sinzi uko nagereranya Kagame ayo marira y'ingona barira yariyo mu by'ukuri se ninde ushobora kwizera ubutabera bwa Kagame kokora ubashobora kurenganya igihugu nk'ubwongereza cyangwa n'ibindi bihugu yirwa avuga ko yatanzemo za extradition request akavuga ko ngo zabaye rejected akavuga ko extradition request zabaye rejected cyangwa se bazinegerekeza batazahaye agaciro kubera ko batatrusting yes ntago babikora niwe wiyambika ubusa ubuse yazanye rusesa bagina akazana abantu bakajya kwirwa aho yarakoze atarigeze akamushimuta agamije gusa kumugeza ahangaha n'uyu munsi akaba yivugira ku buryo yaje nta kibazo mu gihe mu bindi bihugu byateye imbere bihugu bindi bazi ku butabera bukora bazi ukuntu abantu bahereka ubusararira ngo bagutrustinge bigende n'inyota rero yagaragaje muri disikuru yo kuba yakwisasira abavandimwe be biratangaje dufite umuvandimwe wacu w'umunyarwanda ariko wumva kubona amaraso yacu ameneka ari ikintu kuri we kimushimishije muri disikuru ya Kagame nanone yagaragaje ko yabaye akahebwe adateze guhinduka yagaragaje ko mu bihe byashize ngo hari ibihugu byoherezaga ubutumwa bwo kwifatanya nawe muri ibi bijyanye no kwibuka noneho muri ibyo bihugu byoherezaga ubutumwa bwo kwifatanya n'u Rwanda ko byifatanyije n'u Rwanda muri ibi bihe bakabyandikamo ko bifatanyije n'u Rwanda kubera jenoside n'ibindi noneho ariko ngo bakarenzamo ikintu cyo kumva ariko uburenganzira bwa kiremwamuntu nyaboneka akongera akarenzamo nyaboneka imiyoborere myiza bakabimubwira Paul Kagame rero akaba ari umuntu uri allergique ku kintu cyo kumubwira human rights kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu kubibwira Kagame ni nko kumukubitira inkota mu gatuza izo umuntu aravuga ati umuntu uvuga ati twifatanyije na ariko turi gusaba ko n'uburenganzira bwa kiremwamuntu bwubahirizwa nyakubahwa perezida kugira ngo ibi bintu bitazongera kubaho kugira ngo iyi jenoside ubona turimo twibuka uyu munsi ntibizongere kubaho Kagame aravuga ngo yarabasubije mu ijambo rimwe ngo aravuga ngo ndabasabye ngo mu minsi 365 igize umwaka mu mparire uyu munsi gusa wonyine wa karindwi zo kwa kane ntimukambwire ibyo bintu ati naho ubundi nababwira iki muzajye muntuka muzajye mumenyandikira uko mushaka ibyo nta kindi bivuze rero ni ukuvuga ngo Kagame muri disikuru ye y'uyu munsi nyuma y'imyaka 27 amahano ntayagwiriye u Rwanda icyo Kagame agaragaza gusa ni uko akataje mu guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntateze gutuza aravuga ati byibura niyo nizo nkundu mpabwa ko ndi umwicagi ko mpohotera abantu ko nshimuta abantu ko ngira nte atari ku uyu munsi bajye bambabarira wenda ntababimbwire arifuza umunsi umwe gusa mu mwaka kugira ngo bakamubwire ibintu nk'ibyo nanone akagira ikibazo cy'uko kugeza uyu munsi hashize imyaka 27 hari abantu batumva neza inyito ya jenoside yavuze ibihugu bibiri ngira ngo yakoresheje ijambo nubwo ntibuka neza niba yavuze ngo stubbornly ntabwo nibuka ijambo yakoresheje neza ariko ni ijambo riri mu bwirasi n'ubwirasi ariko ijambo rya gishumba usibye ko tubimenyereye kuri Kagame n'ubundi ko akoronga nk'abashumba ariko ibyo bihugu ndatekereza ko nta bindi bihugu yavuga gusibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na United Kingdom kuko umwaka ushize ngira ngo nubwo twabonye ibaruwa ya na ambasaderi w'ubuhe numva ntibuka neza ariko iyo baruwa ndayifite yandikaga avuga bavuga basubiza position basubiza Ubwongereza na Amerika aba uyu munsi rero ukumva aracyarwana kwemeza abantu kwemera ibintu nk'uko abyemera ntibikwiye kuba intambara ntabwo bikwiye kuba intambara jenoside yakorewe abatutsi itangiwe yitwa itsembatsemba n'itsembabwoko nyuma izina riza kugenda rirahinduka kugeza uyu munsi Ubwongereza na Amerika bo bumva ko bikwiye kuba byakwitwa itsembatsemba n'itsembabwoko sawa niba Amerika n'Ubwongereza cyangwa se n'abandi bavuga bati twe turumva ari itsembatsemba n'itsembabwoko Kagame n'ibindi bihugu byose byinshi ku isi kuruta Amerika n'Ubwongereza bakavuga ati ni jenoside yakorewe abatutsi kuchikaga mashuwa kujaga koronga agatukama muri disikuri meze ngingi bijirevi kana mugaragaza nanone Serge ko ageza ahantu habaho uyu munsi noneho yumva ko Nigeria ariyo ari mashimira cyane ya Nigeria ya mu yabo yavuze na Cheke ngira na New Zealand ariko nabo nubwo abashima ngira ngo muri Universal Periodic Review yubushize za Cheke na za New Zealand zose zabwiye Kagame ko ikintu cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikintu cyo gushimuta abantu ikintu cyo kwica abantu abwiye kugikosora kuko imyaka ishira bya bigaragara ko bigenda bigirwa bijya inyuma u Rwanda rukuba inshuro zirenga eshanu mu kurushaho guhonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu kugira ngo twabisobanure nanone akaba yongeye kwigaragaza muri disikuru ye nk'umuntu warenganye reka ari nabyo dusorezaho avuga uriya mugani anyway ni ibitekerezo by'umuntu witwa Jean Lafontaine ni ibitekerezo by'umuntu witwa Jean Lafontaine agira udutekerezo twinshi abantu bazaturebe kuri Google turiho ngira ngo turi mu rurimi rw'igifaransa ndatekereza umwimerere wacu ari igifaransa mu cyongereza bagiye babihindura we rero abanyabize nabi uko abivuga ntabwo ari uko bimeze biriya avuga ngo ni leopard cyangwa lion ntabwo ari byo ni wolf na lamb muri make ni ikirura bavuga n'umwana we nawe so muri ika Kagame akaba yigaragaje nk'umwana w'intama so uconshomerwa n'ibirura reka ariko tunavuga ko aba umunyangeso nziza ko acisha makeya akaba mwiza ariko ibyo akoze byose bikanga bikaba atamunoza ahubwo bakarenga bakamugirira nabi muri make igitekerezo ashaka kuzana ahangaha Kagame ni iki Kagame ashaka kuzana igitekerezo ko arengana ko ari victime ariko banyarwanda kazi koko Kagame niwe victime cyangwa Kagame ararengana cyangwa arenganya abantu haryo nituvugaho Kagame iyo avuze ko arengana ubwo aba yibuka ibyo yakoreye kwa Rwigara ubu Kagame yarengana iyo avuga ko arengana aba yibuka ibyo yakoreye nyina wa Kizito abayibuka ibyo yakoreye Alexia Mpende abayibuka ibyo yakoreye Kalisa abayibuka ibyo yakoreye Maitre Mutunzi Donat ni ibintu udashobora kubara abantu Kagame yahemukiye ntabwo ushobora kubara ariko noneho sinzi ukuntu Kagame navuga uriya kiriya gitekerezo kiragenda kikagwa kuri Kagame neza niwe uzana amaco y'inda ashaka ukuntu aconshomera umuntu yabibura agatireye ubundi buryo niko yagiye aconshomera bariya bakomuregize bose niko ba Tom bari muri gereza niko ba Jenero Nyamvumba bari ku gatebe uyu munsi biciye kuri barumuna be akaba ari bahera aconshomera kandi ari amaco yo kugira ngo abone ukuntu azaba niko yageze ba Kayonga aho bicaye bari kugatebe indwara zirenda kubatsindaho ntawe ushobora kumenya ba Pasiteri Bizimungu ntabwo bashobora kwivuza kubera ikirura cyicaye hano sinari nzi ko nawe ajya ababara byibura ajye yumva ko abahura nabo bakamubwira ikirura nawe akaba umwana w'intama ajye yumva akababaro abanyarwanda natwe duhura nabo nako akababaro duhura nako igihe aduconshomera Serge rero nkabangira ngo nsoze kuri iki kintu ariko ngira mubwira abanyarwanda ko na kaga twarakamushije abanyarwanda barapfa bishwe n'abandi banyarwanda bagenzi babo twaricanye Kagame ntabwo ari umuntu wo kutwunga pe ntabwo azatwunga ahubwo azarushaho kugira situation kuyigira worse ugomba kugira ubwenge, ugomba gutekereza ko turamutse twitwaye nk'uko Kagame yitwara dushobora kuzikanga ubwoko bw'abanyarwanda bwarasibamye ku isi, kuko nitwe twicana, nta wundi muntu uva hanze ngo atwice ngo wenda azamuviraho indimi. Nidukomeza gutya rero dushobora kuzikanga dusibamye twese ku isi. Ariko nabwira Kagame ko hari icyizere ko u Rwanda ruzongera kuba igihugu, hari icyizere ko abavandimwe b'abanyarwanda bicanye igihe kizagera, abo bantu bakicara ku ntebe y'ubumwe n'ubwiyunge bwa nyabwo, igihugu kikongera kikagira ubuzima.
Urakoze cyane Comrade Maitre Ignace Rusagara, incamake yawe rwose iruzuye inasesenguye ibyo Kagame yavuze mu Cyongereza ko yifuje ko yabivuga mu Cyongereza. Urumva ko ubutumwa bwari bugenewe ibihugu byo mu mahanga cyangwa Western Country, ntago ari ubutumwa bwari bugenewe Abanyarwanda, niyo mpamvu yasabye Abanyarwanda ati munyemerere mbivuge mu ndimi z'amahanga. Ariko twebwe kubera ko turi muri politiki kandi twebwe tukaba dufite n'umurongo tubona w'umwe n'ubwiyunge, reka mbibutse uko twebwe tubona ikibazo cy'umwe n'ubwiyunge cyanagerwaho mpereye ku ntego z'ihuriro nyarwanda. Ndibuka ko mu biganiro twabageje mu minsi mu kwezi kwa 12 twajya tubigarukaho tuvuga tuti dore uko tubona iki kibazo cyanakemuka. Muri politiki ya Rwanda National Congress irahari kandi dufite iyo ntego n'ingamba, ikaba ari ya gatatu icyo twita umwe n'ubwiyunge nyabyo, aho turakomeye cyane. Ndagira ngo rwose ngira abanyarwanda badukurikiye bagira icyo cyizere kandi baharanira impinduka tugere mu gihugu, maze dushakire hamwe uburyo twakuba kumwe n'ubwiyunge. Tuvuga yuko hagomba gushyirwaho gahunda zigamije kubwizanya ukuri ku mateka y'igihugu. Comrade Rusagara, umaze kubisobanura abanyarwanda, urabona yuko kugeza amagingo nyuma ya 2027 kubwizanya ukuri mu Rwanda ntabwo birashoboka. Iyo ni ingingo ya mbere. Tuvuga yuko gushyiraho gahunda zo kugoboka impfubyi n'abapfakazi b'amahano yagwiriye u Rwanda nta vangura. Umaze kubikomoza uvuze abarescape ba genocide amaze arimo kugwaho, uvuze abo banyeshuri babona school fees cyangwa amafaranga y'ishuri igihembwe gishoje. Ubwo ntabwo tuvuze ku kindi gice cy'abanyarwanda batibukwa cyangwa batagira n'icyo bahabwa, kuko Kagame ntabwo abashyira muri consideration ku nyine genocide yabagizeho ingaruka nabo bayiguyemo, kandi impfubyi n'abapfakazi baruzi muri Rwanda. Tuvuga yuko tugomba gushyiraho akanama gashinzwe gutegura uburyo amateka y'igihugu azajya yigishwa mu mashuri. Ibyo nabyo ni ibintu dukomeye. Tuvuga ko kugira ngo wubake igihugu ugomba no kubaka amateka azajya yigishwa mu ishuri, abana bakamenya amateka u Rwanda rwaciyemo, nta kubeshya, nta gushinja bamwe, nta kubera abandi. Ubikomojeho ibice by'abanyarwanda bimwe birimo kuborera mu magereza, abandi Kagame abo promotinga baragize n'uruhare rwo kwica abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa mu bahutu akaba promotinga ati muze mujye mu myanya y'ubuyobozi. Icyo nta ni ikintu rwose gikomeye cyane. Tuvuga yuko gushyiraho uburyo bwo kwigisha abato n'abakuru ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, ibyo nabyo ni ikintu dukomeyeho. Ntabwo wavuga ngo urategura igihugu utabwira abato, utigisha mu rubyiruko ikintu umwe n'ubwiyunge. Tuvuga ko gushyiraho ubuhanzi, ubugeni n'ubukorikori biganisha ku bumwe n'ubwiyunge. Urumva abahanzi nabo bafite ukuntu bashafate muri gahunda kugira ngo ibyo tuvuga bibashe kugerwaho. Iyi rero ni imwe mu ntego igaragaza ubumwe n'ubwiyunge twe dukomeyeho gukoresha nahangaha. Tubikize mu bikorwa tukabiha abanyarwanda. Ndakubwiza ukuri ko nta munyarwanda utabyibonamo, nta munyarwanda utabishyigikira, kuko bikenewe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Comrade Rusagara, wagarutse ku bintu bimwe ariko ndaza kugusubiza inyuma gato kuko ari ngombwa, ntabwo ndibuga ariko kuri byose, ariko biba byiza ndagarutse inyuma nkakubaza uko ubitekereza. Hari ikintu Kagame yakomojeho kirebana n'ubutumwa bwa solidarity, ubutumwa bufata mu mugongo abanyarwanda, ariho yavuga ati mwambabare mukaya mumpa umunsi umwe mu minsi 365, ati ubundi mukajya munuka ibyo mushatse. Namurebye mu maso kuri za video wabivuga, ndavuga nti atirisi Kagame yemeye ko bamubwiriza ukuri ariko akavuga ati mujye mumbabarira kuri itariki rwose ni umunsi wanjye mumpari ahubwo ntibakawumuharire pe uyu munsi bajye bamubwiriza ukuri bajye bamubwira bati dore umunsi u Rwanda rwagiye mu icuraburindi itariki ya karindwi buri wese yibukaho yari ari kuba Kagame yishaka ngo uwe ayigire itariki ye azi neza aho igihugu yari akigejeje hanura indege usibye ko yavuze kuri raporo nyine ya Decreka avuga ati nashimye ibikubiyemo kandi mu minsi iri imbere tugiye kureba uburyo natwe twagira icyo tuvuga ku ruhande rwacu ibyo ni ibintu bigaragaza ko abanyarwanda twese dushyira mu gaciro turebanye mu maso one another tukavuga tuti impore undi ati impore tukabazanya amateka yacu tukavuga tuti twate ntambwe dute ariko ikibazo ni uko turi ishyanga kandi iyi politike dukora ntabwo ari hano ku butaka bwa Amerika iyi politike ndimo ntabwo izaguma ahangaha muri Amerika amaherezo ibi tuvuga tugomba kubijyana mu Rwanda kuko niho abanyarwanda badukeneye ibi dukorera ahangaha ni amaburakindi ibi tuvugira aha ni ukutabona ubushobozi bwo kujya mu gihugu ni ukubera ko ari agafuni kuriya mugabo rwose ndagira ngo iki kintu cyumvikane Amerika yamubwiye ibi bintu bikomeye kandi ngira ngo wenda ubaze nk'umunyamategeko kuko hari aho nabonyemo nanjye nabyita hypocrisy nanone ndakubwira n'impamvu mbyita gutya State Department yavuze yuko uyu munsi today we join Rwandan and the war remembering the genocide we remain committed to seek justice for all ndekera aho ngaho uyu munsi niba Amerika ivuga yuko igiseeking igishakisha justice for all aribo bakingikiwe baba Kagame kugira ngo PPL urukiko mpanabyaha rwari ruhari Amerika niyo mukingikiwe baba uyu munsi ndibaza niba ubu butumwa batwandikira bavuga yuko bagiseeking justice for all abanyarwanda twese bashaka ko tugira ubwo butabera nibaza nti kubera iki American cyangwa politiki Amerika yakingiye ikibaba mu gihe hari urukiko rwari kubaza Kagame nawe n'ingabo ze uruhare bagize muri ibibazo ese iyi Twitter yampa icyizere gite ko Amerika irimo gushakisha justice y'abanyarwanda bose muri aya mahano mu gihe Clinton administration turabizi yamye ivanaho ba procureri bose bajyaga bavuga bati tugiye gukora investigation mu Rwanda tugiye gukurikirana uruhare rw'ingabo za FPR tugiye kubaza uko ubwicanyi bwakoze ku ruhande rwa FPR buri gihe bagakingira Kagame kugeza igihe urukiko rufungiye imiryango ndetse Kagame arwanira no gutwara archive arkayizi ngo zitware mu Rwanda ndibaza niba koko ubu butumwa Amerika yandika bwaba bumpa icyizere ko bagidushakira ubutabera kuri twese ariko ndabizi ni diplomasi ubutabera nitwe tuzabwishakira ni twebwe ni njye nawe mu nkurikiye ntabwo Amerika izaduha ubutabera ntabwo aba UK abongeza izaduha ubutabera ibyo bashimangira muri statement zabo bageneye abanyarwanda uyu munsi ariko kuvuga ngo nka Amerika ngo iracyashakije ubutabera ku ba victime bose aha simbizi niba ari njye ubyumva nabi cyangwa wabyumva neza kundusha nk'umunyamategeko comrade ijambo ni ryanyu niba mu nkurikiye
komeza wakoze wenda reka nagushimire ariko ko ibintu tubyumva kimwe by the way buriya abantu bumva ubutabera bakumva ko ubutabera bwa nyabwo bukomeye ari ugufata abantu ukabacira imanza ukabashyira muri gereza byaba ibyaha bibahamye ukabashyiramo cyangwa se waba unabarenganyije ukabashyiramo ariko comrade njyewe mu byose ukuri ko njyewe numva ibintu numva ko ubutabera bushobora kuvura u Rwanda atari ubutabera dushobora gutegereza kuri Amerika nta nubwo ari ubutabera dushobora gutegereza ku wundi muntu uwo ari we wese ni ubutabera 90% bushobora gukomoka muri twebwe kandi bukaba bwa butabera koko buje ari ubutabera buganisha mu gushaka ko mu gushaka kuvura umuryango nyarwanda. Mu by'ukuri uyu munsi kumva ko Amerika izaduha ubutabera uri kure y'aho tugana, naho tugana ntuzagerayo, ntuzanaharebesheje, kumva ko ubutabera tuzabukura n'ahandi n'ahandi. So izo nyandiko rero zaba ari za State Department, zaba ari n'izahe zose zikaturanga, ubutabera nyabwo ntibuzaturuka muri twebwe Abanyarwanda. Kandi ubwo butabera nabwo hakazaba kwibaza ko ubwo butabera twebwe Abanyarwanda tugiye kwiha ni ubutabera bugiye kuvura igihugu. Igihugu Conrad cyarakomeretse, abenegihugu barakomeye, hakeneye ibisubizo birenze ibyo umuntu atekereza bisanzwe. Hakenewe abayobozi, aba leaders bareba bashobora guhagarara imbere y'Abanyarwanda bakavuga ati dufunga amaso. Nelson Mandela yavuye muri gereza amazemo imyaka 27 aba perezida, nta akte nimwe yo kwihorera yigeze agira. Buriya rero ni ubutabera Nelson Mandela yatanze, ntabwo yategereje ko ubutabera buturuka muri State Department cyangwa n'ahandi hose. Ni ubutabera bwari bumurimo imbere muri we. Yaravuze ati gereza nsohotsemo ngize akantu ka revenge gato nkora, naba ninjiye muri gereza yindi ni nk'aho yaba adasohotse muri gereza yabagumye muri gereza. Comrade rero ndagira ngo nkubwire ngo iki gihugu nitwe twakisenyeye cyadusenyukiyeho hejuru, ni igihugu cy'Abanyarwanda cyashimwe n'Abanyarwanda, ni natwe tuzacyubaka. Ubutabera rero burahari ni mu buryo bwinshi bugomba gutangwa, kandi bukaba ari ubutabera butanga icyizere ko Abanyarwanda bashobora gukira, imiborogo ikagabanuka, gushimuta bigahagarara, umuntu akagenda mu gihugu nta bwoba, umuntu agahinga ibyo ashaka, umuntu agatunga ibye nta kibazo. Ubwo nibwo butabera dukeneye kandi ubwo butabera ni twebwe tuzamwira. So navuga rero ngo abantu batekereze ko ubutabera dukeneye kugeza uyu munsi kwari kubona abantu bafungwa, abarimo ntacyo bitumariye, abitwa interahamwe bari muri gereza bakoze jenoside ntabwo uyu munsi bari muri gereza ngo uyu munsi Kizito adapfa, uyu munsi Rwigara baticwa. Ubwo butabera twarabutestinze, twarabubonye ko zero. Mureke rero twishakire ubutabera bwacu n'umutima wa kimuntu twiyoroheje, kandi mu gihe iyi generasiyo iriho ubungubu y'Abanyarwanda izabikora bizaba bitanga icyizere ko n'Abanyarwanda b'ejo hazaza bazabaho bakabaho neza mu butabera. Maze rero dutumbire ubundi butabera burenze ubwo dutekereza, burenze gereza, burenze agafuni, burenze n'ibindi byose ibyo tubyibagiwe. Dutekereze ku kindi kintu gishobora gukorwa, dutekereze ku kindi kintu gituma tutarimbuka ngo dushire, dutekereze ku kintu kidakreye imibabaro n'imiborogo, kidakreye ibintu bisa no kwihorera. Icyo ngicyo nitumara kukigeraho sereje, icyo gihe tuzaba dukoze ubutabera kandi tuzaba twubatse igihugu. Urakoze,
urakoze cyane Comrade Maitre Ignace Rusagara mu bisobanuro byawe byiza. Abantu bati ushimire umutumirwa wawe kuri uyu mugoroba rwose aratunyura mu bisobanuro bye. Nari nyine kuri kino kintu cy'ubutabera, kuko hari igihe abantu bashyiramo kubutabera, wari ubivuze neza kandi kanongera mbishimangire gatoya, hari igihe abantu bumva kubutabera bitewe n'uko tubabaye imyaka myinshi tuzabuhabwa nyine n'ibihugu byo mu mahanga, western country cyangwa ibi bihugu byo mu Buraya, ugasanga niho bashyize hope. Ariko hari umuntu wanyandikiye ejo nyuma y'ibindi biganiro nakoze tugirana ibiganiro bisanzwe tudiskita nyene kuri topic cyangwa kuri za emission ndabwirana ariko ugitekereza ko ibyo duharanira atari byacu hangaha muri we muri USA cyangwa hano muri America nicaye ibyo duharanira umusaruro byo duharanira ntabwo tuzawubonera hano twicaye uyu musaruro kugira ngo uboneke bisaba yuko tuzajya mu gihugu komeza usaga mwanyumva neza ndakumva
Serge
ibyo twaba dukora byose niba nta gahunda yuko tubijyana mu gihugu twaba tugosorera mu rucaca twaba hari ibyo bita kugosorera mu rucaca ni ngombwa ngo uragosora ariko bisubira hahandi nyine nta musaruro biguha ndamubwira nti dushyira imbaraga mu kintu cyatugeza mu gihugu dushyira imbaraga dutahe two gukomeza kwitwa impunzi kuko abanyarwanda baradukeneye ndavuga nti niba priority atari iyo ngiyo yo gutaha ngo turebe ko dutabara abanyarwanda bamaze imyaka 27 bataka bati turapfuye turashize turyama tutazi ko buri buke tuvuga tutazi ko buri bwire ntacyo twadufashije abanyarwanda ugasanga rero niyo ni debate yindi iri mu banyarwanda bamwe bakumva yuko bari comfortable aho bicaye gukritika ni byiza kunenga ni byiza ariko urangira nakongera ngo so what ibyo ntabwo bihagije Kagame mu gihe cyica abanyarwanda objective ni u Rwanda ni ukujya muri kiriya gihugu tukagamburuza uriya mugabo tukamubwira tuti na se wundi abyara umuhungu wari ugikomeje icyo kintu cy'ubutabera kirakomeye kandi justice izabonerwa mu gihugu kugira ngo abanyarwanda bose bayibone tukivuga ngaha ku butumwa bwohererejwe bakabunenga Vincent Birutayisire yandikira abadiplomate kuri Twitter abihanangiriza ati niba murimo gusira mugoringa gukoresha ijambo rya Tutsi Genocide nta nubwo dukeneye ubwo butumwa bwanyu niyo mvugo nyandagazi wakomojeho yahise inakoreshwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajya kuri Twitter asaba abarimo kohereza ubwo butumwa ku Rwanda bwa solidarity ati niba mudashaka gufreminga neza ko ari Tutsi Genocide mwikorwa mu bwohereza ubwumva nabwo ni ubwa bushumba bwabo simbona intambara u Rwanda rushobora gushoza muri diplomasi nanone ruvuga ruti niba utemeye ibyo nakubwiye winyandikira keep it for you ati uyu munsi nzakomeza mbe nk'uko narimeze uyu munsi umwe gusa ntacyo bintwaye rusagara urumva ko Kagame na Biruta bose ni bamwe reka wenda twumve kano gakripe kuri Kagame ko yari amaze kubivugaho undi aterura telefone aratwitinga ku buryo byagiye bigera hirya no hino bavuga bati ni bimwe avuga ati kuki mutabarasa kuki mudatukana ugasanga urubyiruko rwose rwahindutse intore rurirwa rutuka ngaha kuko ibitutsi babihereweho guhahede autorisation yo kubikora Kagame akimara kubivuga niho
some people are struggling to call it genocide. Well, today we have another struggle. People are struggling to call it now genocide against the Tutsi. But the problem of definition started way back in 1994. Or just simply naming it what it was. And somebody, I think a journalist asked somebody and said, because they're saying, do you now call it genocide? The other one said, no. Said it is acts of genocide. Then the journalist asked, how many acts of genocide does it take to call it genocide? You remember that story, that interview? So it is surprising that we still have the same discussion 27 years later. It's amazing. Meanwhile, specialists and human rights groups remain silent about the obvious dangers. Reluctant to say anything that might be seen to vindicate the Rwandan government. The cynicism and hypocrisy reflected in such bigoted narratives is breathtaking. And on our African continent, Rwanda is hardly the only target of these tactics. It is something we do not deserve and will not accept. Recently, a commission of historians appointed by the French government released a detailed report after reading official archives that had remained secret. The report shows that President Mitterrand and his closest advisors knew that a genocide against the Tutsi was being planned by their allies in Rwanda.
Anyway, Radita Huka, Navamagari Chonga, Gatu Odiona Shaka, Gatshini Puzaga, Yamaze Kukavuga, Comrade Wabigal, say what could take a Tishmagi win. Isi uyu munsi ndakeka ibihugu isigizwe n'ibihugu birenga 195 niba ibihugu 195 biba nibuka hakazamo wenda n'ibindi bihugu twavuga biri depending ibi byibirwa bimwe bifite wenda ibindi bibitegeka cyangwa bibiyobora ariko kumbwira ko mu bihugu tuvuga 195 Kagame yababazwa n'ibihugu bibiri cyangwa bitatu bikaba ngombwa ko twabona n'amagambo ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga nk'aya ku bihugu bitatu n'urugero wabisobanuye neza uti so ibindi bihugu 192 niba biri kumwe nawe wakwicecekeye kubera iki ujya kugaragaza nk'ubushumba ahangaha niko nabibonye ese bivuze yuko Kagame ashaka yuko isi yose ayibwira narrative ye ikayimira bunguri itakoresha indiyo narrative aho hantu ugerageza uhagarukeho comrade kuko nabonye abantu bahangira kiba ati wa mugani ibyo bihugu bibiri okay nuko bihugu biri powerful byumvikane ni bihugu bibikomeye kandi byamufashije kumukingira ikibaba aho niho navuze nge ntewe impungenge nibyo America ivuga iti idacacheshe ubutabera ku bantu bose all the victims kandi nziko UK na America byamu protege cyane mu kumukingira ikibaba aho twari kubona amahirwe y'ubutabera tugahita tubona none nkaba nibaza niba kuko ahantu Kagame adateye ubwoba no kumukingira ikibaba cyabaye muri icyo gihe ubutabera bwari buhari bwa UN urukiko mpanabyaha rwashyizweho n'umuryango w'abibumbye rukarinda rukinga imiryango none ibyo bihugu bikatangiye kuvuga ati nawe igihe cyaba kigeze kugira ngo tukubaze simbizi komerede wakongeka bigaruka ko bitewe n'uko abantu bo barabinyandikira ariko kureyo mushyitsi mfite gerageza ugaruka aho hantu hakomeye
uragira ngo ngaruke kuri iki gihe n'ubutabera
ku butabera muri ibyo bihugu birenga 195 ibihugu bibiri kandi bihangayikishije ariko twenye tukareba ukuntu byashyigikiye Kagame mucyo nise kumukingira ikibamo mu gihe iriya tribunal penal international yarimo gukurikirana abandi biriya bihugu bibiri bikaba byaramunambyeho kugira ngo nawe atagera hari
mu by'ukuri ikintu nakubwira icyambere na mbere ni uko Kagame agira ikintu cyo kwikanyiza cyo gukurura akishyira mu buzima bwe nta esprit ya negosiyasiyo yajya agira ku buryo mu kintu cyose arimo aba yumva inyungu zose ashaka kuzikubira wenda niba ari nk'amasezerano ashaka kugira n'umuntu akumva ko ibyiza byose buri kintu icyo ari cyose hose yakurura akajyana 100% uwo bari bahuye bahanganye akagira 0 niyo kamereye uzanabibona no mu matora na he hose ubona 99% biba binasuzuguritse. Iki kintu rero cya genocide wumva nyine byateye ibibazo na biruta akajya kwandika kuri Twitter y'ibintu nk'ibyo ngibyo amaze kumva na Kagame ngo abantu barastruggling of the genocide yakorewe Abatutsi, uyu munsi akaba yikubise ku gatuza rwose avuga atuka Ubwongereza na Amerika.
Comrade yemera nkurogoye kuko hari uwitse unyandikira ariko nkubwire wite ubishyirira hamwe kugira ngo ntaza kugaruka inyuma. Ati nanone utekereze kuba ashima Ubufaransa kandi Ubufaransa nibwo bwari bufite polisi itandukanye n'u Rwanda na Amerika na UK muri 1994, uwitwaga umwanzi wa Kagame ubu ni inshuti magara, abitabwe inshuti ze magara ubu ni wahanganye nk'abanzi be. Urumva iyo politiki tuvuga aho hantu ugeragezwa watekereza icyarimwe?
Nibyo nakubwira reka kuri iki cya jenoside cyo guhangana n'abantu ibihugu bibiri kumva ko ubwo bitavuze jenoside yakorewe Abatutsi ko ishyano ryacitse umurizo ariko abantu ngira ngo basubire no mu mbwirwaruhame za Kagame nazo guhera n'umwaka ushize kuri jenoside, we ni hehe yavuze jenoside yakorewe Abatutsi? Ni hehe mubirebe no muri
yavuze amahano yakoresheje amahano yagwira u Rwanda
no muri disikuru y'uyu munsi yavuze ntabwo yeza avuga jenoside yakorewe Abatutsi, yabivuze aho hantu honyine ko abantu bastruggling kugira ngo bahite jenoside yakorewe Abatutsi, naho honyine yabivuze. So yasaga nk'unakotinga abandi ngo ntabwo arabivuga. None se niba nawe ubwe arimo astruggling kandi we biranumvikana, ubuse aravuga jenoside yakorewe Abatutsi, ubu ibyo arimo akorera Abatutsi uyu munsi noneho ni ibi?
Ariko wabivuze neza ko ari we wavuze neza ko ari we upfobya ibyo bifungira Abanyarwanda mu gihugu akabikurikira Abanyarwanda, kandi yakoresheje n'ijambo ry'abantu abapfobya jenoside mu mahanga genocide denier bakidegembya mu bihugu by'ibura, aho hantu ubaye nkongera kunyibutsa impamvu Abanyarwanda babikubitirwa inkoni mu gihugu bakabifungirwa ariko we agasa nk'aho abigendera hejuru.
Nibyo mubwira Serge we ntabi yavuga maze akajya kwirwa ashuka abwira abandi atraumatiza abandi ngo barastruggling ko nawe arimo gustruggling, ariko we ngashobora no kumwandastandinga impamvu adashobora kuvuga jenoside yakorewe Abatutsi ni uko amaze kubagerera bica ku buryo n'umutimanama we ntimubwira ntumwemeza gukora jenoside yakorewe Abatutsi. Kuvuga jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo umutima we bimwemerera. Mu minsi iri imbere rero hari ibintu tuzagenda tubona tuyatora, ubutse ejo bundi ku mugaragaro akoresheje akanwa ke ko yavuze ko Abahutu bapfuye. Ni imyaka ingahe Kagame yari amaze icyo kintu atagikoze? Abantu biciwe icyo kintu ni bangahe? Abantu bafungiwe icyo kintu ni bangahe? Kagame se asigaye yaraturuye mu mutwe ni umusazi ku buryo atagifite kontrole noneho avuga ibyo abonye ibyo ari byose? Icyo ni ikintu. Naho ibindi uwari ukwandikiye avuze y'ukuntu uyu munsi ari inshuti y'Ubufaransa aba Amerika n'Ubwongereza bari umubyeyi uyu munsi bakaba bihindutse, ntekereza ko maze gukura tuzi n'ubwenge bino bihugu kandi tunabituyemo tuzi ukuntu bikora. Kagame se atekereza ko ashobora kuba inshuti y'Ubufaransa cyangwa hari umubano ashobora kugirana n'Ubufaransa ku buryo ushobora kurenga w'Ubufaransa bwo bwawe ufitanye n'Ubwongereza na Amerika, cyangwa se atekereza ko Amerika yo ishobora kuba hari umubano yagira nawe birenze na by'Ubufaransa? Biriya ni imikino Kagame yaguye mu bintu ngira ngo ntekereza ko abatanumva neza. Ni umuntu Kagame wakuriye mu bintu uburyo yakuzemo nabwo biramuafekta, ni umuntu wakuze ashakisha udufaranga, barabizi abantu barabizi ko yacuruzaga biriya bintu bya scrap ariko anacuruza n'amafake dollars, tujya tubivuga abantu baramuzi hariya ku muhanda ikamara acuruza utwo tuntu. Ubu rero iyo ahuye bano bazungu bahura nabo barahaze baza amafaranga bakuye mu Bufaransa bakamutamika akabona abonye amafaranga akabona babaye mu miliyoneri akabona abonye amadege akabona astamaza kabona ari cyabashaka bigakunda arazama kagategeza ko kiri igihugu cye kimeze urwanda nacyo kimeze nka amerika gatekezi arimo agakangwa kumva kimeze nk'ubwongereza cyangwa kimeze nk'ubufaransa akabumva ku rwego buriya uzabirebe mu rwanda nk'umwarimu wa primeri wigishaga muri primeri wagiraga nk'amahirwe akagendana n'abantu bakora nko muri banki bakora na hehe uwo mwarimu yahuraga n'ibibazo ko abantu bakora muri banki cyangwa se abarimu bigisha na za kaminuza na sekondere nubwo nabo badakize cyane ariko bashobora kujya mu kabari bakanywa ka mitsingi umwarimu wa primeri rero urwego abariho bitewe n'uko bahembwa hariya mu rwanda kandi abashobora kunywa buriya bigakunda agashobora kugura n'umwambaro agashobora no guhahira urugo ni ikigage wa mwarimu rero udashatse kugendana n'abarimu bagenzi be bo bari mu rwego rwe akazamuka akajya gushudika abandi bantu banywa ka mitsingi uwo munsi akajyaho nawe akanywa mitsingi ikigage akagicikaho ari cyo yakabaye yinywera nacyo ni ikinyobwa cyiza agatangira kunywa mitsingi yasengera rimwe umushahara ukaba urashize ahura n'ibibazo muri Kagame rero nawe yishyira mu rwego atarimo akumva ko ari mu rwego rw'abashobora kuganira nabo bitewe n'ibyo baba bamushakaho so abantu rero ibi byo kuvuga mu by'imibano ngo ya amerika n'ubufaransa ibintu nk'ibyo ntibikabarangaze ni ikibazo cy'igihe gusa mukareba uwo mubano wa Kagame mutekereza nta wundi mubano udasanzwe ni umubano ushingiye ku nyungu runaka nazo akenshi amateka twereka ko ziba ari inyungu z'igihe gito ko Kagame si we ubashuditse kurusha abandi bose twabonye si nawe ubaye igitangaza kuruta abandi bose twagiye tubona ariko ukuntu bagiye barangira byose ni iby'amateka twereka uko nawe bishoboka
urakoze cyane komerede hari komerede Alexi niba ugishaka ijambo nakubonaga mu kanya muri studio za radiyo itahuka wambwira niba ugishaka ijambo nkaba nakwinjiza mu kiganiro ko nabonaga uri muri hosti nk'ushaka kubaza ikibazo ariko mu gihe utaragaruka tukiri ahangaha hari ikindi kibazo nabonye nanjye nayibajijeho nyine ku gisubizo Kagame ngo bamubwira reka dutege amatwi hano ahavuga nyine abapfuye akavuga ko n'abakasike buri ngo bapfuyemo
to the same people who question the use of genocide against Tutsis. And by the way, that I think genocide, which was, we are not the ones who invented it. This word was coined by some other people long ago, long before our own tragic situation. But somebody says, you know, we don't want to accept that this is a genocide against the Tutsis because peacekeepers died, foreigners died, Hutus died, everybody died who was killed. I mean, so look, even if you thought those were your facts, the facts, how does this stop isolating this case and treat it the way it should be treated? And then you can come up with your long list of other cases to deal with. So I don't doubt these people's capacity or logic or anything. No, it's something else. It's like saying, no, let's not try this guy for the crimes he committed. Let's deal with the case of how he got to this court. Let's forget about that. So we have a long way to go. So when these genocide suspects are granted safe haven and extradition requests refused, it has a direct...
Komere Demetre Rusagara ntabwo ntinda hangaha karagace nagira ngo twibutse abateza amatwi ikiganiro kuko ubutumwa Kagame yandikiwe bwose buri clear tunarebye n'ubutumwa bwatanzwe na Antonio Guterres yashimangiye ko genocide yakorewe abatutsi tuyibuka ndetse akanakunze nuko yavuze ati to prevent the history from repeating all the members cyangwa ati ati hagomba kuba ikintu cya full respect for all the members of society. Bivuze yuko buri kiremwa muntu mu gihugu kigomba kubaho cyangwa kikabungabungwa kugira ngo tubashe bwose gusigasira ko aya mateka atazongera gushoboka. Kagame yabasigasira buri munyarwanda mu gihugu. Ese munyarwanda gihugu yaba yubahwa nk'ikiremwa muntu ku buryo aya mateka atakongera kwiripitinga. Nibwo butumwa bwa Antonio Guterres. Buriya baraza kuki batamubwiye bati ibyo bintu uvuga twabigezeho ariko nibyo nasuminga nyine singoma kubansubiza ariko urumva ko Antonio Guterres aho kantu yagashimangiye kugira ngo amateka atazisubiramo ni nkaho hakeneye your full respect for all the members of society kiri mu magambo y'ikinyarwanda ni ukuvuga ngo kubaha nka buri muntu wese cyangwa buri kintu cyose mu gihugu gituma hataboneka undi muntu wongera avuga ati dusubire muri aya mateka y'ubwicanyi n'ibindi n'abandi bagiye bavuga ibindi abadage hari utuntu bagiye bongeramo ariko badukomoje yuko bituruka kuri iriya periodic review y'ibihugu birenga ijana byamuhaye mu gihe gishize igihe n'ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu ntabwo erega nabyo byose bifite inkomoko yabi kugira ngo bigere ahangaha bibashe gukorwa aka kari agaciyemo ntabwo ndi bukagarukeho reka tuvuge ku kintu kirebana n'iterambere yavuze ikintu cy'iterambere nibajije ni Kagame. By the way, Arsenal yamubwiye rwose ko yifatanyije nawe. Ntabwo nabonye Paris Saint-Germain abakinnyi babo ntabwo nababonye. Ariko ubu muri iki cyumweru abantu barebye umupira bahita babafunga. Arsenal imira kinamba Juventus Rwanda nayo yifatanyije n'abanyarwanda ariko kuba bari mu byashara muri business n'ubutumwa babutanze. Ntabwo nabonye PSG niba ari cyo yavuze uyu munsi. Abandi bagiye babutanga birumvikana. Ni umunsi wa solidarite ku banyarwanda kandi byumvikane ni umunsi wo kwibuka tuzirikana buri nzirakarengane cyane cyane iyi tariki ni itariki itazibanya amateka y'abanyarwanda. Iterambere Kagame yavuze nyuma ya genocide wagira ngo ntabwo twabaga mu Rwanda aravuga ngo imihanda amazi amashanyarazi agaciro n'ibindi byose ukibaza uti dukurikiza amafaranga u Rwanda rwabonye mu gitabo cya Mikera ndakeka yavuze ko World Bank yahaye banki y'isi y'u Rwanda nka 4 billion muri iyi myaka uribaza 4 billion zigeze mu banyarwanda twari kuba dufite iterambere rihagaze riti imihanda Kagame avuga ni iyihe yaca ibikwa muri Rwanda amazi ni ayahe banyarwanda banyarwandakazi birababaje ko tuvuga kuri genocide ariko tukaza no kuvuga ku iterambere mukuru w'igihugu arimo kutubeshya yahaye banyarwanda akavuga ngo amazi amashanyarazi imihanda amazu ibyo bintu biri hehe ni byabandi wabikomoje utabara escape amazu arimo arabagwaho iyo mihanda ni bande bayigendamo ese n'abarokotse genocide iyo mihanda ni bande bayigendamo ayo mazi ahabwa abandi inka za Kagame zinywa n'amazi kuruta abanyarwanda twaje tubiganira mu nteko barabyivugira bati no kubona ubwiherero ahangaha kugira ngo ubone amazi yo mu bwiherero biragoye amazi Kagame avuga ni ayahe aba MP be bavuga ko bastragoriga kubona amazi bashyira muri restroom zabo cyangwa muri toilette zabo ni ibintu munabonye ndavuga ni iri terambere Kagame tubwira yageze ku banyarwanda sinyumva sinza aho riri imihanda minini cyo twakwita mbyise highway mwenda mumbabarire imihanda minini tuzi ni yubatswe ku Repubulika ya kabiri ni igikomeye niyo bagikuramo nk'uko Mikere yabyanditse mu gitabo ati babyuka bakubura imihanda niyo bagikore iyo mihanda Kagame avuga yazanye abanyarwanda ayo mazo vuga ari mu Rwanda nanga usibye hariya aho twakwita ngo muri Kigali Center iyo ugeze hanze ya Kigali hari iki rusaga ruvuye vuba wenda wabivuga kundusha wenda ngendeye bamashusho havuga ni de hari ibintu byahindutse koko ariko wowe bivirije ejo bundi ushavuga ati Kagame azayitera mbere koko muri imyaka 27 n'amafaranga abazungu basutsemo navugaga izo biliyoni zigera kurenye z'amadolari y'Abanyamerika mikera rongo itatu
kwibuka challenges us to reflect on the context of the present moment as well as the cumulative history that has led us here. Rwanda may not yet be wealthy and or fully healthy, and we have vulnerabilities and limitations like any country. But we also know how to deal with our problems. Rwandans are resilient, and we are full of purpose and hope. Are attested to by Rwandans and indeed indisputable. First, there are the tangible signs, things that we can see and feel. New buildings and roads, better hospitals and health centers, water and electricity services where they never existed before, visitors flocking to see Rwanda's unique wildlife and enjoy hospitality. But the tangible, the intangible transformations which have taken place in the hearts and minds of our people are very even more important. They allow progress to be sustained from generation to generation. Our unity and nationhood, which continues to grow, the trust we have in each other as a people and in our leaders and institutions. Positive mindsets of creativity, accountability and self-reliance. The satisfaction of seeing Rwanda's story serve as an uplifting symbol of renewal, even hopefully beyond our borders. The collective self-assurance from the spirit of Agaciro, which
Comrade Rusagara, ibintu Kagame avuga bitari bihari tutari dufite magingo ya sinzi we aho yabikuye, sinzi ubushobozi yagize kugira ngo abigereho, sinzi niba ari aya maraso y'Abanyarwanda yagombye kumeneka, kuko atangiye avuga ati ni igisebo ku Banyarwanda kugira ngo tubone iyo success story arimo kutubwira, tubone ibyo bikorwa remezo, ayo mazu, iyo mihanda, ibyo bitaro, izo drone, simbizi niba amaraso y'Abanyarwanda kuba ikiguzi kugira ngo tugere kuri ibi ngibi nk'uko ashaka kubitwumvisha. Ariko ndibaza ni n'Abanyarwanda bangahe babyibonamo? Abari bafite ibyabo, ibyo biteye umwanda bigomba gusenywa, abo bagomba kwirukanwa mu butaka bwabo, abo twatanga ingero, abacuruzi bari bifite barasenyerwa bakicwa, inganda zigasenywa zikagurishwa, Rujugiro cyangwa abandi bashoramari barahunga, ingero ni nyinshi ntawe atanga urugero ngo abirangize iyi success story Kagame atubwira y'ibyo bikorwa remezo n'ibi byose atubwira ni iby'abandi ninde ubifite inyungu uko muri dusaga
urakoze comrade nari ndimo ntekereza mu kanya numva Kagame avuga nibaza ukuntu namwita ijambo ndaribura mu rurimi rw'ikinyarwanda ariko ndaribona mu kigande bikaba byumvikana ko ntari buze no kubasha kuritraduiza nk'uko bikwiriye kubera ko nari buze mu kinyarwanda ariko hari umuntu mu kigande bita umufere abadukurikiye bumva ikigande neza babitwandikira muri komanteri icyo ari cyo cyangwa se n'abandi tukazakomeza no kubaza ariko umuntu witwa mu kigande umufere Kagame
ubu ntabwo nabwo twita inyirabuheri mu kinyarwanda
no ni umwesikuru ni umuntu umeze nk'umwesikuru ariko nta nubwo amera nka esikuru neza
umutekamutwe
ni umuntu w'umutekamutwe uranga ibintu mu by'ukuri nabanje kubigaragaza mbere ntabwo uyu munsi ari umunsi wo kuvuga etat de la nation ntabwo ari umunsi wo kuvuga etat de la nation ariko Kagame no kuvangitiranya no kuba umufere gutyo kuba umutekamitwe avangitiranya abantu kugira ngo ajijishe abantu ntibashobore gusobanukirwa neza kandi yarenze akazana ibintu kwa gusigiriza mu Rwanda ayo materambere avuga y'imihanda n'iki yakoze mu Rwanda usibye gutera jaride mu mihanda no gushyiraho amatara n'iki kindi yize akora stade yigeze yubaka mu Rwanda imihanda yo arayisana cyo kora zikwitera ibiremo kandi nayo abanyarwanda badukurikiye nyango barabizi ni npd kotrakoni ni amasosiyete yabikora ni amafaranga akoresha ava mu mufuka umwe ajya mu wundi mufuka icyo ni namba wani ariko reka ndeke ibintu byo kujya gukwesheninga iterambere ko rihari imihanda ko ihari cyangwa kidahari kirazira kuvuga iterambere ritagira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu iterambere se urubaka imihanda ngo izagendweho n'iki wica bene gihugu ntiyiki kirazira ntibivugwa ngo igihugu giteye imbere nta butabera buba mu gihugu kirazira ntabwo bavuga ngo hari iterambere mu gihugu nta demokarasi iba mu gihugu igihugu gitera imbere gite perezida atorwa 99% ku ijana gitera imbere gute iryo terambere aba ari iriya igihugu gitera imbere gute perezida yicuwasha reka ntibivugire hano izo jaride Kagame dukangisha imihanda no gusana imihanda n'ibiti byose iyaba byabaga igitaka n'ivumbi ariko ntiyica abanyarwanda iyaba iriya mihanda yasenyukaga abanyarwanda tukongera tukagenda mu ivumbi Kizito Mihigo ntapfe tukongera tugasubira mu ivumbi iyaba izo jaride ze zaruriraga akareka kuvuga ko abaturage babanye he babasenyera bakabasenyera ikateriplaje gusenya iba yorana n'ibya bisenya ikabasenyana n'imitungo yabo iyaba iyo mihanda ya Kagame yarorera ikarorera Rwigara ntapfe agakomeza agakora ruriya ruganda rwe abanyarwanda bakabona akazi bakagenda mu mihanda y'igitaka n'umuriro ukabura ariko bakabaho iyaba iryo terambere ryanyeraga iyaba ryasibaga Rujugira agakomeza agashora imari mu Rwanda izi mari twumva yashoye mu bihugu hirya hino za Uganda na hino akabigarura mu Rwanda abana bacu bakaba atari Kagame atajya kubafungira iwawa kubera inzara abasanze ku muhanda bishwe n'isari agategeka ko babajyana iwawa ni akababaro bino bintu Serge nakubwiye ni imyaka 27 ishize ya Kagame yo kwikunga hano yo gukira yateye imbere we mu mirebere ye migufi yateye imbere ko nta bukene bw'amafaranga kigira usibye ko ufite ku mutima ariko amafaranga arayabona indege azigendamo usibye ko ariko umunezero wo ntago awubona so kuri we rero ababona yarateye imbere iyo ateye imbere rero akaba abona ashobora kurya ashobora kugenda mu ndege no mu modoka abana be biga nk'uko abishaka ntago ajya yibuka ko hari undi munyarwanda ushobora kuba waburaye iterambere rye rya Kagame igari iterambere ry'abandi banyarwanda ni ikibazo rero ni ibintu by'ibitera sisitemi ku banyarwanda byo kwirwa aririmba amajyambere mu gihe abenegihugu bataka inzara ibi rero ni ikibazo Sereje kuko nta munsi n'umwe Kagame azashyiraho gahunda zo gufasha abanyarwanda kubera ko igihe cyose abateka imitwe ko igihugu giteye imbere ko ababene igihugu bameze neza so ibyo rero nako n'akandi kaga buriya abene igihugu bafite naho ibyo kuririmba iterambere byo abantu bagikorerwa
urakoze cyane comrade ndagira ngo tugane ku musozo izi nizo ngingo imwe rukumbi twa dufite nk'abanyeka ko tuyirangije dufite bagenzi bacu bari muri studio niba harusha gufata ijambo akaba wenda aricyo yashimangira ku byo twavuze cyangwa akaba nawe afite ubutumwa bwa solidarity ashaka kugeza ku bo mu muryango uyu ni umwanya tugomba nyine gukomezanya gufatana mu mugongo kandi dutanga message ku bavandimwe bacu aho bari hose abari mu gihugu abari mu mahanga tubabwira tuti mukomere mwihangane bitinde bitebuke igihugu cy'u Rwanda kizajya mu nzira twifuza kandi kibona ubuyobozi bushyira imbere abenegihugu butega amatwi umunyarwanda butavangura amoko butavangura abaturage bitewe na class baba barimo cyangwa ibice bibatandukanya uyu ni umwanya rero nk'uko mbivuga ni biba bikomeye muri ibi ariko tugomba kugendamo gitwari nyine tuzirikana bagenzi bacu kwihangana bitaba byoroshye nabasaba rwose ko bamwe baterefona abandi bakabandikira bakabakomeza kuko uyu ni umwanya ubutoroshye cyane cyane rero nk'aho tuba turi kuri radio tuba tubyumva benshi baba bavuga bati no gutega amatwi radio ntabwo twayumva tuba twirinda ibyaduhungabanya ibyadukomeretsa ariko mutwihanganire wenda ku waba wumva amagambo twakoresheje wenda hari uwo yahakomeretsa ariko ntabwo aricyo tugambiriye twe turi muri politiki kandi turavuga ibihari duhere ku byitwa umukuru w'igihugu aba yakoresheje ubwo rero muzatujije mumaze kujija nawe imvugo ye hari unyandikiye ati Serge ati ku nshuro ya mbere muri uyu mwaka Kagame yagaragaye igihe kirekire kigera ku isaha atarajya muri Guinness World Record ntabwo mbizi niba agomba kujya muri Guinness kuko ubundi yagaragara ku tuvideo tw'iminota 2-3 bakaba bambwira ati rero ati twamubonye ati isaha yose rwose urakoze cyane ubwo niwo uzi ko ari isaha ariko sinigeze ndeba nabonye ari iminota 57 n'ingahe ariko ubwo twavuga ko ari average isaha ubwo uzamukira muri icyo gitabo cya Guinness wenda urakoze cyane nta yindi komante narenza y'ibindi bitekerezo byawe ku bandi bavuga ibindi bitandukanye ati twamwiboneye uyu aragira ati komera Serge ushimire komerede Ignace Rusagara ku bisano byiza aduhaye kuri YouTube Jove Uwamungu ati PSG abakinnyi batanze message nabonye bambape n'abandi nababonye ujye kuri Twitter urabibona nabazaga niba na Paris Saint-Germain batanze ubutumwa arashimangira ko babubonye ibitekerezo byanyu byinshi hano bihari biti muzategura ibiganiro bitandukanye tuzabikora reka tube muri kino cy'umweru noneho tuzategura ibiganiro tuzabatumiramo tuze tugire ibiganiro bifungura imitwe y'abanyarwanda tuve mu kintu cy'ikinyoma tuve mu kintu cy'ubujiji tuganire kandi ndahamagara abanyapolitiki nk'amagara abantu babishaka ushaka kunyandikira Serge uzandumire tugane nzagutumira ariko uze hano ineza ni y'umunyarwanda umwe n'ubwenge w'abanyarwanda ari nako turebera hamwe ibyo twataha tukava mu mahanga tumaze imyaka myinshi 27 umugabo nyuma y'imyaka 27 iracyavuga diskuru nyine yibereye mu byo mugenzi wanjye avuze nabugarukeho ni byinshi byavuzwe ntari bugarukeho komerede rusagara rero nagusaba yuko wasoza ndabona audience yacu yose iteza amatwi nta kibazo mbona bafite nkeka ko ni ibihe nk'ibi turimo twongeye tubihanganishe nkaba nagusaba rero ko niba ari ubutumwa busoza ngushimira ko waje kubana nanjye kuri iyi tariki itoroshye ku bantu benshi kuko abenshi baba bavuga bati ntakuza kuri radio babigoye ariko nta kunato twasiba ko ni umwanya tubaho tugomba kuza ahangaha tukabakomeza ariko tunabereka yuko tutazahera mu gahinda n'amateka nk'aya tugomba kuzabisohokamo kubisohokamo ni ukuvuga ngo ni ukwibagirwa kwibuka kubisohokamo ni ukuvuga ngo twibuke dufatane mu mugongo dutahereza umugozi umwe kuba kumwe bw'abanyarwanda duce kirazira tumenye ko turi bene kanyarwanda abantu bavuge bati never again kuko ubutumwa bwagiye bubigarukaho komerede rero nagusaba yuko niba ari ubutumwa wasigira abate mu kiganiro tukaba twasoza tukajya mu zindi gahunda
ndagushimiye comrade Serge nabwira abanyarwanda mu gusoza ibintu bikeya badukurikiye ndagira ngo uyu munsi wo gusubira inyuma abantu bagatekereza aho twavuye bagatekereza ibyo turimo ducamo bagatekereza n'aho tugana noneho nyuma yo gutekereza ibyo ngibyo abantu bagatekereza uburyo bahindura ibintu tugatekereza uburyo dushobora guha icyerekezo cyiza ejo hazaza hacu aho abavandimwe bacu n'imiryango yacu ndetse n'ejo hazaza h'igihugu reka mbabwize ukuri buriya hari abantu bumva ko twumva gusa ngo jenoside n'interahamwe zaraje zikora jenoside ntibyarabaye kuko abantu baraje bafata imihoro bafata ubuhiri barahonda abandi baratera ibyo byari ibya 94 nabisobanuye ko tutigeze dukira kubera ko tutigeze tugira ubuyobozi bushishikajwe no kuvura igihugu n'abenegihugu ahubwo n'ubuyobozi bitwikiriye muri uwo mutaka bikorera ibindi ejo ubu butegetsi buvuyeho hashobora kuboneka abandi bantu bakoze ibyaha nk'iby'interahamwe zakoze cyangwa no kuzirenza uyu munsi bahari barimo bakora ibyo byaha bakumva nta kibazo nyamara n'igihe interahamwe zicaga abatutsi bumvaga nta kibazo n'uyu munsi hari abica abantu bakumva nta kibazo nibyo bintera n'impungenge ko dushobora kuzareba nabi abanyarwanda tugasibama ku ikarita y'isi ntihagire unyumva nabi cyangwa se wumva ko ashobora gushaka kuncarenginga kuko Kizito yarapfuye yicwa n'izwi ni urupfu rumwe nk'uko interahamwe zica Rwigara n'uko byagenze Mutunzi n'uko byagenze Maitre Toyi n'uko byagenze Andre Rwisereka Kagwa n'uko bamwe uko interahamwe zicaga n'uyu munsi niko bice ni ibintu biteye akababaro ngiyo mbivuga numva ntabishyikira birananira kubishyikira kumva ko abasore tungana n'abandi nduta ashobora kugwa mu ijosi ry'umusore nka Kizito akaniga kugeza arangiye abantu rero ntibatekereze ko ibyabaye muri 94 ngo bumve ko ibyo byarangiye abantu nibongere batekereze ndavuga cyane abatekereza ko barimo bakora ubutegetsi abantu muri aho ngo muriho murakorera Kagame muri ubwo bwicanyi bwe nta cyomoro yohereza kujya kwica nta anje yohereza kunyakwica ntabwo ariko bigenda nihagira ikibazo kibabaziruka bahunge aho sare mategura wowe kubona ubuhungiro bizakugora ariko twikwirwa tugera aho ngaho kuko turifuza ikintu gishobora kuvura igihugu turifuza ikintu gishobora gutuma tuvuga ati byibura amaraso yamenetse arahagije abaye igitambo u Rwanda rurakize ubwo serije nibwo butabera bwa bukomeye twaba tubonye ariko ndagira ngo mbwire abantu amaraso ya kirisito niba yaramenetse amaraso n'abandi n'abantu turekere rwose iyumvemo umutima wo gushaka kurekera nta butwari bubamo kwica umuntu ejo bundi bakubwira ati irwa wirukanka kuri anserime ukamwirukanka ukagera aho mugenda mukamuniga agapfa yumva ko ni umuvumo uwufashe ari kuri wowe ari n'abazagukomokaho ntuzi bizakubaho imbere maze rero uko tubona ibibazo byabaye muri iki gihugu abantu bafunze bazira jenoside ukuntu ibintu bimeze kugeza uyu munsi twirinde ko mu gihe kiri imbere ibi bintu bishobora kuzagenda gutya na Kagame nta minsi afite nta mu rwose ntihagire abantu tugerageze kugira ubwenge nagira umuntu ureba ngo avuge ati Kagame azabaho ubuziraherezo ntabwo azabaho ubuziraherezo nyuma yese nagenda uko yaba agiye uko ariko kose yaba apfuye byaba bigenze bite kuko bizagenda dushyire imbere abanyarwanda abanyarwandakazi cyane cyane urubyiruko w'abantu tugira ibintu bya kimuntu twige tugerageze kumenya ndabizi ko mu Rwanda badatuma urubyiruko rumenya ariko tumenye ibyo bintu abantu bahora bavuga byitwa uburenganzira bwa kiremwamuntu ni ibiki ubwo burenganzira bumeze buti noneho kandi ikindi ibijyanye no kwica umuntu cyangwa kumuhemukira ujye ubyigereranyaho wimajine bishe umuvandimwe wawe muvukana bishe umubyeyi wawe bamufunze bamubeshyera tureke gutegereza ko ibyo bintu bizakugeraho ubwo ubona biba ku wundi mugenzi wawe wumve ko ari bibi dutangire gahoro gahoro turyamagana nagira none mboneho n'umwanya wo kubwira abantu ko ku mugaragaro turi mu ntambara yo kugira ngo ibyo bintu bizahinduke mu Rwanda sereje ari ikintu wavuze n'ejo ubu twe turi muri Amerika hari konforo abantu bashobora no kubireka ukavuga uti abari mu mashyamba wababaye aribo babigenza ariko nagira ngo mbabwire ko yes hano konforo irahaba ariko niya ba nyirayo nta n'ubu bayitubuza natwe kuyenjoyinga turayumva ariko kandi tunatekereza ko hari igihugu cyacu hari n'abandi bavandimwe bacu nabo bimeze gutyo mutekereze rero ko abantu batekereza ko tubakeneyeho kuza kwitahuka hano batanga imisanzu ntibatekereze ko tubakeneye ubufasha bw'amafaranga n'iki ikintu cya mbere dukeneye ku bantu ni ukubanza kumva ko bafite imyumvire y'ubumuntu kumva ko n'ubwo ubutegetsi buriho budatuma habaho amadebate neza ngo abantu basobanukirwe uburyo ubutegetsi bwagiye bushuka urubyiruko rukishora mu by'ubwicanyi ariko batangire babitekereze rwose ufata umwanya urubyiruko mufata imyanya yo gutekereza igihe gito cyane mwumve ko ikintu gituma umuntu aramba kuri iyi si akabaho neza akamara imyaka myinshi yanapfa akagenda atari ruvumwa ni ukugira neza ni ugutekereza cyagirira neza cyakugirira neza kikagirira neza n'umuntu wawe ibyo rero mu gihe ibyo tuzabigeraho icyo gihe abicanyi boherezwa abicisha imbunda arabicisha imigozi arabicisha uburyo bwo gushyira abantu mu mifuka n'amarozi n'iki bazajya babura aho babikoresha kuko usanga kenshi ababitekereza babishyira ababa bafite iyo mishinga minini sibo babikora yewe n'abana babo sibo babikora ahubwo bafata abana b'abandi bakaba bajya kubibakoresha kandi bakabibakoresha bavuga ko bakunda igihugu mbabwire rero ko turi mu ntambara y'amahoro yo kwifuza ko ibintu bihinduka mu mahoro nta n'umuntu twifuza ko byibura amaraso yamenetse yarekeraho akaba yaba igitambo u Rwanda rugakira nta kindi abantu bifuza ubutabera twifuza ni ubwakiganiro bakavuga ati ibi n'ibi byarabaye ibi n'ibi byararangiye mu kinyarwanda tubigenje gutya na gutya nta kwihimura nta guhora nta ki iyo turifuza ko birangira turifuza u Rwanda rwiza nimufatanye natwe aho muri hose waba uri mu gihugu nta wundi umusanzu wa mbere dushaka ni uwo nguwo ni ukumva ko ukwiye guharanira icyiza ni ukumva ko ibintu mu Rwanda bikwiye guhinduka tugashobora guhindura igihugu cyacu ahasigaye Serije ndagushimiye abanyarwanda dukomeze dukomere muri ibi bihe turimo ariko binatubera ibihe byiza byo kwiga no kumva ko abacu bagiye dukwiye noneho guhindura igihugu kikamera neza n'aho bari bakaba bishimira ko u Rwanda rwahindutse atari uko rukomeje kuba rukiri mu midugararo nk'etse no muri iki gihe murakoze
urakoze cyane comrade Maitre Ignace Rusagara bati ushimire umutumirwa wacu kuri mugoroba turamubonye noneho twajyaga tumutega amatwi tutamureba none tukaba tumumenye urabona rero ko gahunda ya Zoom irimo iragenda ibyara umusaruro kuko abenshi bati rwose umudushimirire ubutumwa nzabukugezaho naha rero dushoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku wa gatatu nshuti mwarimu teze amatwi radiyo itahuka kuri tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 aho twatangiye nyine dufata mu mugongo inzirakarengane zose tubabwira ngo mwihangane kandi turakomeza kubana namwe muri iki cyumweru ndetse mu cyumweru gitaha tukazajya mu bindi biganiro bitandukanye kuri sije zitandukanye mumenyere kuri radiyo itahuka ufite igitekerezo icyifuzo kuri iki kiganiro wandikira radiyo itahuka @gmail.com cyangwa ubutumwa bugufi ni kuri WhatsApp 2025946744 ukambwira icyo utekereza ku kiganiro ndetse ukambwira n'icyo wifuza twagufashamo inzira yo kubohoza u Rwanda iri mu biganza byacu inzira yo kubohoza u Rwanda iratureba ntitugomba gusigana ni nayo mpamvu mbwira abantu ni gucika intege ntabwo ari shuwa kandi no kuba bitihuta ni ukubera masi y'abanyarwanda batabijyamo ari benshi imyaka 27 imaze kuba myinshi imyaka 27 ifite amateka yatwigisha musubize amaso inyuma mutege amatwi kino kiganiro tubahaye noneho mutubwire niba koko muzakomeza kurebera muzakomeza gutegereza cyangwa muzumva yuko igihe kigeze kugira ngo mujye mu ikipe itsinda mufatanye nayo noneho dutabara abanyarwanda komrede ugira ijoro ryiza namwe mwese mwadukurikiye umunsi mwiza ya Serge Ndayizeye na Nyirasi Rusagara turabakunda muri abantu b'agaciro nawe utaha
twibuke twiyunga mu muryango nyarwanda bavandimwe banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda mu izina ry'ihuro nyarwanda RNC no mu izina ryanjye bwite mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro n'umugisha w'Imana aho muri hose bavandimwe nk'uko dusanzwe tubikora buri mwaka ubu twinjiye mu bihe bikomeye kandi bituremera ku mutima ibihe byo kwibuka abacu batuvuyemo bazize jenoside yakorewe abatutsi abandi bazira intambara n'ubwicanyi ndengakamere bwibasiye inyokomuntu mu izina ry'ihuro nyarwanda RNC no mu izina ryanjye bwite nunamiye izo nzirakarengane nihanganishije abantu bose batakaje ababo muri ayo mahano yatugwiririye mbafashe mu mugongo mbifuriza kugira ubutwari bukomeye muri ibi bihe bitoroshye mu ihuro nyarwanda RNC icyunamo cya buri mwaka kitubera igihe cyo gufata umwanya tugasubiza amaso inyuma tukibuka kandi tukunamira abacu bose batuvuyemo ariko kandi kitubera n'igihe cyo gusuzuma aho tugeze mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge nk'abanyarwanda mu ihuro nyarwanda RNC twemera ko intambwe ya mbere mu nzira igana ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ari ugutega amatwi mugenzi wawe ukumva akababaro ke kandi ukagaha agaciro niyo mpamvu mu cyunamo cya buri mwaka dufatana twese mu mugongo nk'abavandimwe tugahozanya kandi tugahumurizanya ubutegetsi bw'u Rwanda bwaratinze cyane bikabije kwemera ko ibice byose by'abanyarwanda byahekuwe n'amahano yatugwiririye ariko mu minsi ishize natangajwe cyane no kumva umukuru w'igihugu abyiyemerera we bwite ku mugaragaro ko hari abahutu bapfuye nizere ko mu cyunamo cy'uyu mwaka nabo bazahabwa agaciro ko kwibukwa nk'abana b'u Rwanda ntibizaba imvugo y'umukuru w'igihugu gusa azabishyire no mu ngiro kuko nicyo kizubaka ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda. Ikindi nacyo nuko leta y'u Rwanda ikwiye gucika ku ngeso itangiye guhabwa intebe yo gutoneka abacika cumu rya genocide yakorewe abatutsi, ibarega icyaha kidafite ishingiro cyo guhakana no gupfobya genocide, kandi iyo genocide yarabamariye ababo. Leta y'u Rwanda igomba kumenya ko kugereka icyo cyaha ku muntu wese uvuze ibitagenda neza mu Rwanda kugira ngo icecekeshe amajwi yose anenga imikorere yayo ari ukudaha agaciro abavandimwe bacu bazize ayo mahano, kandi ko bitayihesha ishema mu ruhando rw'amahanga. Kuko ntushobora kuvuga ko umucikacumu ari we urimo gupfobya genocide yakorewe abatutsi, ibyo ni ukudaha agaciro abacu batuvuyemo n'ugutoneka imitima y'abanyarwanda. Nk'uko tubizi, genocide ni icyaha kiruta ibindi, kuko umuntu azizwa uko Imana yamuremye. Iyo icyo cyaha kibaye, isi yose irahungabana n'amahanga agahagurukira rimwe, kuko ukubaho k'umuntu kuba kwahohotewe. Genocide yakorewe abatutsi yazimije imiryango itabarika, iyindi iyicamo icyuho kitagira ingano. Abayirokotse bose yabasigiye ibikomere ku mutima bitazigera bikira burundu. Bamwe muri abo inabasigira ihungabana rihoraho. Yateye kandi igihugu cyacu icyasha gikomeye mu ruhando rw'amahanga. Ubwicanyi ndengakamere bwibasiye inyoko muntu nabwo bwahitanye abanyarwanda batagira ingano, kandi bisigira ingaruka zikomeye benshi mu barokotse ubwo bwicanyi. Muri make, umuryango nyarwanda wose warahungabanye bikomeye bitewe natwe ubwacu. Ibi bisobanuye ko twebwe nk'abanyarwanda tugomba kwemera ko twatatiye indangagaciro z'ubumuntu zakagombye kutubera inkingi ya mwamba igihugu cyacu cyubakiyeho. Tugomba kwiyemeza kuzigarukaho no kuzirinda bikomeye biciye mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge nyabwo nyakuri. Tugomba guhora tuzirikana ko u Rwanda ari igihugu cyacu twese, kandi ko tugifiteho uburenganzira bungana. Nk'uko iwabo w'umuntu ariho abategereje amahoro kurusha ahandi, tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo buri munyarwanda yumve afite amahoro n'ituze bisesuye mu gihugu cye. Ibyo tuzabigeraho buri wese yiyemeje gutera intambwe akegera mugenzi we nk'abanyarwanda basangiye igihugu, maze tukiyumvamo igihango cyo kuzabana kivandimwe uko ibisekuru bizasimburana. Banyarwanda, banyarwandakazi, nta bubasha dufite bwo guhindura amateka yacu y'ejo hashize, ariko dufite ubushobozi bwo guhanga isura yacu nziza y'ejo hazaza. Birakwiye ko niba twarabuze ubushishozi bwo kudahemukirana by'indengakamere, twagira nibura ubutwari bwo guca inzigo burundu, kandi tugahera mu mizi. Ku rukundo dufitiye igihugu cyacu twese, tubikoze birashoboka. Bavandimwe, mu izina ry'ihuriro nyarwanda RNC no mu izina ryanjye bwite, ndangije nongera kubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose, kandi mbifuriza kuba intwari muri ibi bihe bikomeye. Murakoze. Yari Jocelyne Muhorakeye, komiseri w'ubumwe n'ubwiyunge.